Njengoba umnakethu Neville bekenda leto tumemetelo, loko umnakethu Mo bekakhuluma ngako kulele linye lilanga, akhuluma ngemoya wenkosi wangena, ungena kule sakhiwo. Wathi waba mkhulu kakhulu lapho, ngaze ngacabanga ukuthi uhlwitho selufikile, ngaze ngacalada, ngibona lalabanye bahleti lapho. Wathi cha, lusengakefiki, ngoba uma namanje baselapha khona-ke ngiyathi ukuthi ngiselapha. Ngako ngaletinye tikhathi, umoya wenkosi uthola kuba muhle kangako kithi. Siyajabula kakhulu kuba nebangane labaningi lesibabona kule sakhiwo. Labaningi kakhulu ukuthi ngedame kubasho. Ngisandza kucaphela nje kungena emnyango umnakethu Carpenter. Indvodza leyashadisa umkami nami ndzawonye. Umnakethu Carpenter bekasolo asibusisele sikhulu kithi lapha ebandleni. Futhi bekasolo asibusiso kithi ngendlela yenkonzo. Futhi ushumayela noma ngikuphi, ikakhulu noma ngikuphi. Futhi siyajabula kuba naye ngekhathi. Oh, labaningi kakhulu labanye. Manje kunalomunye umbuto lapha lenginikethwe wona itolo kusihlwa. Mnakethu Branham, ngabe letintombi ndo letisihlanu letitihula tamateu ngomashumi lamabili nesihlanu ibalwa njengensali yebetive na? Ngiyaconza kuthi letintombi ndo letisihlanu letitihula tasinziswa kodwa titodzingeka tendlule esikhathini esikhulu sekuhlushwa. Ngabe lokhu kunjalo na? Uma kunjalo, siyoba yini siphetho sato sekugcina na? Ngabe kambe tingule timvu letihlukaniswa etimbutini kumateu 25 verse 33 na 34. Kuhle kakhulu kusiyazwe tenkolo kuloko mine ucabanga loko nami kuthi bayinsali intombi ndolelele yinsali lokwakhulunywa ngayo esambulweni yentalo yowesifazane legcina imiyalo yankulunkulu futhi lenebufakazi bajesu kristu. Wesifazane utothatha sicephu sempahla bese usibeka phansi. Yebo-ke manje kuloko lakusikela yakhe noma athatha khona iphethini yakhe futhi abeke noma kuphi lapho afisa khona. Nguyiphi indlela latosika kuyo lokho? Bese-ke loko lakushiyile kubitwa ngensali kodwa ukhetha kukusika endzaweni letsite ngekucabanga kwakhe lokukhululekile. Kodwa loko lokusele kubitwa ngensali. Manje uma utocaphela kwakukhona tintombi ndo letisihlanu letitihula netintombi ndo letisihlanu letihlanganiphile. Tonke tathi tintombi ndo tendiwe ngempahla lefanako kodwa ngekukhetha uNkulunkulu wakhetha umlobokati wakhe ngekukhetha ngaphansi kwekusekelwa komhlaba wafaka emagama abo encwadini yekuphila yeliwundlu lelahlatshwa ngaphambi kwekusekelwa kwelive. Ngaphambi kokuthi live like liqale, uNkulunkulu emcondweni wakhe angilongenasiphetho. Uthi sisebenzisa ligama ngalesinye isikhathi kumiselwa ngaphambili. Kodwa kulengiswa sibili kulomnyaka welibandla lesiphila kuwo. Impela kwakuyinto lenkulu liyasetshenziswa etinsukwini talabafela lukholo. Ngoba impela bakukholo. Kodwa sekukweshile kuko manje. Kuya emibonweni yetemthetho. Imfundiso yetemthetho ebandleni leta lokwakuyinto lenhle. Ngoba konke kwako kwakuhambe kwaya kubuCalvin eNgilandi. Bade bangabe basaba nato ngisho timvuselelo. NaJohn Wesley uta ashumayela imfundiso yema-Arminian. Leya kulinganisa uNkulunkulu tohlala njalo akulinganisa. Ngawo ke intombi ndo lesiwula yayingileyo leyayide emafutha etibanentayo kuthi ngikholwa ukuthi yaphonswa ngaphandle ebumnyameni bangaphandle lapho tiyobe tikhala khona tilila nekugedla kwematinyo. Futhi uma utocathanisa loko noma imibhalo lemincane lephansi ekhasini kutokugijimisa kubuyele emuva ngco futhi ekuhlushweni lokukhulu futhi ngicabanga ukuthi tinguleto letisala ngemuva futhi tendlule ekuhlushweni lokukhulu futhi sifundo sibili lapho kube besinesikhathi sekungena kuko. Umanine, manje khumbulani ngishito ekuqaleni lapho umaniva lamatape letintfo leti tingalendlela nje lengitikholwa ukuthi icinisile. Niyabona na manje uma tiliphutha angathi kuthi tinjalo mine futhi ngingasho kuphela lengikukholwako futhi angingaconzi kulimata imizwayo noma ngibani. Simele nje siyibeke eceleni uma singena bese-ke sithatha lento leshitiwo futhi siyihlole futhi sibone ukuthi yimibhalo sibili yini noma cha. Leyo yindlela lengcono kunato tonke yekukwenda bese-ke ngoba elusukini lolufana nalele siphila kulo manje esiveni lapho sekukhwimitwe khona kwaphindwa ngato tonke tinhlobo tayo yonke into yebo ke kumatima kuthola bantu futhi bakubambe ngcisibili nje njengoba kunjalo endzaweni yetintombi ndo uyabatshela bayakukholwa nguleyo ndlela lokuchubeka ngayo kodwa manje lomunye utofika nalomcondo lona futhi lomunye efike nalomcondo lona futhi sinemahlelo emabandla langaba ngemakhulu la imfica nendvo lehlukene futhi ngalinye liphambene kufundzisa kwakhe kulele linye futhi kufanele kube nemuntu lotsite loneliphutha nalomunye loqinisile ngakho manje bufakazi kuphela bakukuthi kukubuyisela eBhayibhelini nabona akube liBhayibheli manje tikhathi letiningi bantu babeka kuhumusha kwabo lucobo kodwa thine sitama ngako konke lokusemandleni ethu hhayi kubeka noma ngikuphi kuhumusha kwemuntu kuko lifunze nje lona njengoba linjalo bese uthi nguleyo ndlela lelingayo uthi-ke bengihlala ngichaphela uma utothatha nje lokho lakushito utokwenda konke kuhlangane njengesisila selituba ncamashi nje embhalweni ucishe impela kufane nokuhlanganisa umdlalo we-jigsaw puzzle ufanele ubuke iphethini ngaphambi kokuthi uhlanganise iphazili kahle uma ungakwendi bengivamisise ngithi bewuyoba enkundleni yakho uyoba nenkomo lebuthatshani ethi kwesihlahla ngakho-ke kwakungeke nje kubukeke kahle futhi uma nje sivumela moya loyingcwele ngubani wabhala libhayibheli na umoya loyingcwele wahambahamba emadrodzeni ase abhala libhayibheli ngakho-ke ngaphandle kwamoya loyingcwele akunanzaba ukuthi ufunze kahle kanjani awuyuze waliconza ngoba ngisho najesu wabonga unkulunkulu futhi bekakufihlile emehlweni alabahlanganiphile nalabaconzako futhi uyokwembulela bantwana bona labayofunza futhi wonke-wonke wabafunzi bebangetulu noma bangakwadi nje kufunza nekubhala futhi babantu labangakafunzi ngaphandle kwamunye futhi lo kwakungupawula futhi pawula lo wathi bekafanele akhohlwe konke lake wakwadi kude athole kristu ngakho-ke watshela libandla lasekorinte yena akedanga ngenhlakanipho yebantu nenkulumo lenkulu ngoba ngaleso sikhathi lukholo lwabo lwaluyoba sekuhlakanipheni kwebantu kodwa weda kubo emandleni nasekubonakalisweni kwamoya loyingcwele kuthi kukholwa kwabo kuyophumula ethi kwemisebenzi yamoya loyingcwele ngekwelivi lankulunkulu futhi ngulapho la sitama kulenga khona edvute kakhulu khona manje ngoba ngaphambi kwekuthi kuphelele iviki noma sikhathi liviki seliphelile utokubona ngiloko impela lobe kungiko lowo mtiya lomncane wehla wendlula eminyakeni sonke lesikhathi ngiyabonga kungibekela leli bhodi etudlwana kancane loko kubukeka kangcono manje othine ngifisa kwangathi ngabe besinako bonke busika nje kude nje sithathe incwadi legcwele esambulo bese sendlula nje kuyo imfundziso letinhle sibili ekhathi lapho futhi ngiyakhumbula ngiyacabanga ukuthi bekuyiminyaka lengemashumi lamabili leyendlulile noma lengemashumi lamabili nesihlanu lapho libandla laliselisha saqala yinye ngasekucaleni kwelikwindla linye futhi kwakungilena cishe ekwindla lelilandzelako sendlula encwadini yesambulo manje ngiyakhumbula sithatha incwadi yajobe mnakethu right ngahlala kuyo sikhathi lesidze kakhulu kwade kwathi ekugcineni wesifazane wabhala uthi wangibuda wathi mnakethu branham awuyuze umsuse lojobe kuleyo ndunduma yemlotha na yebo-ke ngangitama kwenta liphuzu ngoba khona lapho nje ngulapho la yonke into ivaleleke khona kuleyo ndzawo etulu endzaweni kuye lapho la umoya wenkosi ufika kuye khona-ke lapho umbane ucala kumanyata nemdumo uduma umoya uta eti kwemprofeti futhi wabona kubuya kwenkosi futhi ngangifuna kushayela loko ngikuyise ekhaya kungaleso sizathu ngambamba ethi kwendunduma yemlotha sikhathi lesithe kude sikhone kuveta liphuzu futhi ngiyati kuthi kungahle kukhathade kancane labanye ngiba nekwethuka nami uma ngiva umuntu lothite adlala ngendlo lethite kubukeka kwangathi bekayochubekela embili futhi akushaye kodwa mhlawumbe nkulunkulu uhola lowo muntu ngenhloso lethite ngalokho manje sibuyele kulensali ngaphambi kwekuthi sishiye lo mbuto ngiyethemba ngiyakucacisa lokhu ngikholwa ngekweliciniso ukuthi lensali ikhethwe nkulunkulu ngiyakukholwa ukuthi nkulunkulu wakhetha insali ngaphambi kokusekelwa kwemhlaba futhi unayo ngekwadi ngaphambili kwakhe Hayi ligama manje bukusisani kumisela ngaphambili niyabona ngoba ligama lelincane lelinekuncishana emkhathini webandla niyabona na kodwa uNkulunkulu ngaphambi kwekusekelwa kwemhlaba emcondweni wakhe longenasiphetho wakhetha libandla wakhetha Jesu wakhetha libandla uthi bekangabiketela ekuqaleni ukuthi kwakuyoba yini ekugcineni yena uma angilongenasiphetho akukho lutho lebekangalwati yena bekathi onke emazeze lebekayoke abe semhlabeni nekuthi beliyocwabitisa kanengangakanani emehlo alo manje lokho nje kukanjalo nje nekuthi liyokwenda emafutha lamangaki nekuthi ayokwenda langakanani ndzawonye lokho akunasiphetho kukungabi nasiphetho wena ayikho nje indlela yekulichaza uthi uNkulunkulu nguloko langiko uNkulunkulu longenasiphetho ngakho ke uma ucaphela iBhayibheli lasho ukuthi ngetinsuku tekugcina ukuthi umphiki uKristu lobekade ofika emhlabeni manje lalelisisana ngulelo phutha kuphela ngiyacabanga angathola tigitsi kuwami kodwa kumnakethu uBilly Graham lothandzekako ngalelinye lilanga leyo nshumayelo ledumile la ishumayele engelisondo lelendlulile futhi impela ngacabanga ukuthi kwakungumlayeto lofike ngesikhathi futhi kodwa washo ukuthi sathane ukhohlisa ngisho nalabakhethiwe cha libhayibheli lathi uyokhohlisa labakhethiwe uma bekungenteka kodwa akunakwenteka ngoba uNkulunkulu wabakhetha ngaphambi kokusekelwa komhlaba nabona na liwundlu Jesu Kristu bekaliwundlu lelihlatshiwe kusukela kwasekelwa umhlaba lapho uNkulunkulu afaka ngisho nasemcondweni wakhe lapho akhuluma lelo livi aliyuze liguquke aliyuze lintshintshe niyabona ngoba ungilongenasiphetho uthi emavi akhe ayofezeka cabangani nje wona kanye nje lo mhlaba lesihleti kuwo kusihlwa ulivi laNkulunkulu libonakalisiwe live lemiswa ndzawonye ngetintho letingabonakali ngisho wavele nje wathi akube khona futhi kwaba njalo kulula kangakanani kulowo uNkulunkulu kuthi aphilise umtimba logulako khonake uma angakha indalo ngekuyikhuluma nje niyabona livi lakhe kube kuphela besingathola kuphela kukholwa kubona ukuthi livi lakhe liyini siboshwele kakhulu emhlabeni futhi sinhlanganisela kakhulu engcondweni yethu ukuthi thini oh angathi sibe nekufakwa imicukuthu lokunenga kakhulu umjovo kulona umjovo kuloya futhi kusifikise nje endzaweni lapho ashwileke wonke
kodwa uma ungake ushukumise yonke into ichacheke ubuye ekwatini ukuthi unguNkulunkulu futhi emavi akhe angeke ehluleke kunekuthi angehluleka futhi uma lelo livi lehluleka konake uNkulunkulu uyehluleka futhi uma uNkulunkulu ehluleka lapho akasuye uNkulunkulu niyabona na
ngako futhi khumbulani nini angeke akhone kusho indlo yinye lapha nalokunye lokudzite ngalapha utofanele ahlale nesincumo sakhe sasekuqaleni kude abe uNkulunkulu ngako ke nje siha futhi usicele indlo yinye kuphela kukholwa ukuthi lokho lathide kuliciniso futhi utokufeza oh kuhle kanjani pho bewulindzele indlo letentakalelako ukuthi yendeke ngaleti yetikhathi kubita nje lukholo loluncanyana ngeke kwenze simangaliso kodwa uma utobambelela kuko utokukhipha vele uhlale nako nje njengoba asho imbewu yemastadi lencane kunato tonke emkhatsini wato tonke timbewu kodwa nike nacaphela imastadi ayihlangani nalutho awukwathi kubhastelisa imastadi nanoma yini ngeke ibhasteleke futhi uma unekukholwa lokuncane nje kwekukholwa lokungeke kwabhastelwa nanoma ngikuphi kungakholwa noma ngubuphi busombo noma imibhedesho uhlale nje ngco naNkulunkulu uhlale nalo nje litokuletha ngco wendlule engungwini likukhiphele ngephandle ya hlala nje naloko kukholwa manje kucala ngesikhathi uNkulunkulu LeBhayibheli lasho kusambulo ukuthi umphiki uKristu etinsukwini tekugcina manje bukani lamabandla onke ahlangana ndzawonye umphiki uKristu etinsukwini tekugcina uyodukisa wonke lobeka semhlabeni labo emagama abo langabhalwanga encwadzini yokuphila yeRubuni kusukela ekusekelweni kwemhlaba Lafaka nini ligama lakho encwadini yokuphila na? Ngaphambi kokuthi sike sibe nelive. Wakhethelwa kwemukela moya longcwele kulomnyaka. Ngijoyinane na Pedi Peronet. Ngibophele umphefumulo wami endzaweni yokuphepha. Kuthi ngingabe ngisantshweza etilwandle leti ngabatekako leti dlabako. Sivungvungu singakhukhula ngetulu kwekudlaba. Kujula lokunesivungvungu. Kodwa kuJesu siphephile njalo njalo. Akukho lokungasehlukanisa uNkulunkulu angeke akabiyeli evini lakhe futhi uma angilongena siphetho futhi akunikete emoya lwengcwele lapha abe athi ukuthi yena utolahlekelwa nguwe phansi lapha lobolunu lwemsebenzi laluchuba kona uma ungakakhohliswa elwatini lwakho uma unamoya lwengcwele kodwa buka lokwashiwo iBhayibheli kubaseFeso 4:30 ningamsabukisi moya lwengcwele waNkulunkulu lena bekwa luphawu ngaye kute kube imvuselelo lanzelako na ngabe lokho kuvakala kukahle na ubekwe luphawu kute kube lusuku lekuhlengwa kwakho kute kube nginini na kute kube kuhlengwa kwakho sathatha litrogo lesitimela ulilayishe emzileni uthi uma selilayishwe ngalokuphelele manje bangeke balivale lelo trogo lesitimela noko umholi umele ede futhi uyahlola futhi abone uma kukhona lokungakaboshwa lokucekaka litrogo lesitimela lingahle kube lilayishwe ngalokugcwele kodwa uma linetindzawo letingakaboshwa kulo ufanele uphindze ulipakishe futhi nguleyo ke indzaba linengilethu lingamtholi imali ongcwele lapho umhloli efika lapho uthola indzawo letinengi leticekako niyabona ngakho ke angeke alibeke luphawu kwamanje siyazi lomkhulu wethu enkolo wefika kimi ngalele linye ilanga noma hayi ngalele linye ilanga sekube iminyaka lemithathu noma lemine leyendlulile futhi wathi ngifuna ukukubuta lokuthide wathi Abrahama wakholwa uNkulunkulu futhi kwabalelwa kuye kulunga ngathi liciniso lelo kunjalo wathi yini lenye umuntu langayenda ngaphandle kokukholwa na ngathi ngiloko kuphela lebeka ngakwenda wathi ngakho ke uyaphi naleti ndvo leti tamoya longcwele ngaphandle kwaloko na manje niyathi kuthi beka ngumbaptist futhi wathi uyaphi nalomoya longcwele wathi uma umuntu akholwa ngalomzuzu nje lokholwa ngawo sewumemukelile moya longcwele ngathi cha cha manje wena wenta kuphikisana emibhalweni imibhalo ayiphikisi yona yabona na Paula wababuta nami mukela yini moya longcwele kusukela nakholwa na futhi wathi yebo ke ngathi kuliciniso ukuthi Abrahama uyise ukukholwa waniketha bekanesethembiso saNkulunkulu futhi wamkholwa uNkulunkulu futhi kwabalelwa kuye ukuthi kukulunga kodwa wamnika luphawu lokusoka njengeluphawu lokuthi beke emukele ukukholwa kwakhe manje uma yena angakaze akubeke luphawu ngamoya longcwele usengakaza kwemukele ukukholwa kwakho kuye unaletinye tindzawo leticekako uyabona na ungahle ukholwe ya kepha kusenetindzawo letinengi leticekako kodwa uma sewende konke letindzawo leticekako tapakishwa kahle ubese ke ukubeka luphawu ngamoya longcwele kude kube lusuku lwekuhlengwa kwakho loko sicinisekiso saNkulunkulu sekuthi wemukele lokukholwa lokuvumile kuye Abrahama wavuma ukukholwa naNkulunkulu wathi ngitokuniketha sibonakaliso manje kuthi wena kuthi ngikwemukele kuthi umnika sibonakaliso sekusoka manje uma wemukela Kristu njengemsindisi loqondene nawe kuthi ukholwe kuye bese umcela ukuthi ahlande impilo yakho bese ke uma abuya namoya longcwele bese ukuniketha sibonakaliso samoya longcwele konake ubekwa luphawu kute kube kuhlengwa kwakho leli lapha litrogo lesitimela uma liceka emva kokuba konke sekupakishwe endzawonye futhi bavale lowo mnyango futhi babeke luphawu kulo futhi libekwe luphawu kute kube sesiphethweni salo ndingaphane takaloliwe tiyokufaka ejele lekuthi isola impilo yakho yonke uma udzabula lolo phawu angeke atsatshulwe abekwe luphawu kuya esiphethweni sawo akusiko kwawo wonke umuntu emzileni longalijonsa alivule futhi abuke kulo futhi alihlole kuthi alibukisise bese ukhipha tindwo letimbalo afake letinye tindwo futhi cha cha leli bandla litawuthi yebo loyo mphetesho loku akusikahle loko akusikahle uma uNkulunkulu akunika moya longcwele ekucathululiwe uyathi lapho ume khona uyathi kutsi kwendekene kutsi ubekwe luphawu yonke indlela kude kube lusuku lekuhlengwa kwakho iphetho sakho saluluhambo lwasemhlabeni ohe loko bekufanele kwende noma ngibani abe nekukholwa nje uthi akholwe uNkulunkulu phakama nje emandleni amoya loyingcwele manje letintombi ndo letingamtholanga moya loyingcwele niyakhumbula na indo kuphela letashoda ngayo kwakungemafutha etibane nitatu ngabe kunjalo na libhayibheli lathi emafutha afanekisa moya loyingcwele ungaleso sizathu sigcoba labagulako ngemafutha nakanjalo njalo ngoba ngumfanekiso wamoya loyingcwele manje bese ke uma moya loyingcwele angake fiki etikwabo ababanga naye futhi ke uma efika bathi manje letintombi ndo letatine mafutha tathi ngiyabona bebasemva eminyakeni welibandla kwakunalabanye babo ekhathi lapho lebebabantu labalungile kodwa bebangekho ekukhanyeni kwenkanyeni le ngushoko nentsambo yesibane iculiswe emafutheni niyabona futhi yayiphumile yayiphumele ngaphandle bebathe ehlukanisile bona lucobo Paula wathi lusukini lwakhe bathe ehlukanisa bona kithi kubonakala kwangathi abanako ukukholwa niyabona basuka kubo baphuma kithi ngoba bebangesibo bethu manje kwaqala emuva ekuqaleni kwalowo mnyaka wasefeso futhi kuta kuqhubeka kwehla kungena kulomnyaka namuhla into lefanako yonke yaleyo minyaka lokwendekile kubo kweca kwangenela kule minyaka endasi lapha sidongena kuloko ngalokujulile esikhashaneni lesincane manje icaphelani ukuthi le ntombi ndo noko yahamba yangena lapho kwakunekukhala khona kulila nekugedla kwamatini ake ngisho lokho mngani wami loligugu loneluthando ngoba imvamisa ebandleni lapha uma ngita lapha nje futhi ngibe nenkonzo yokuphiliswa futhi ngikhulekele labagulako nangephandle ngesheya kwelive ngawanathithi kodwa lesi sikhathi benginitshela sikhathi lesithe baka nembeza wakho ekhukhwini lakho manje sifuna kuta futhi sethembeke neliciniso kulomunye nalomunye ngoba siselusukini lokugcina ya manje kulapho nini emanazarini laligugu nepilgrim holiness ngaphansi kwekungcweliswa lenehluleka kuko niyabona na manje benathi ukuthi Judas Iscariot waphila ngqo kuleyo ndzawo lefanako na Judas wakholwa inkosi Jesu njengemsinzisi wamemukela njengemsinzisi futhi wangcweliswa kuJohane 17:17 ngesikhathi Jesu athi babe bangcwelise ngeliciniso livi lakho liliciniso futhi beka livi kulungile kuMateyu welishumi baniketwa emandla ekuphilisa labagulako bavusa labafile bakhiphe bodevela futhi baphuma bangena kuto tonke tingxenye telive futhi bakhipha bodevela babuya bathokoda futhi bamemeta futhi badumisa uNkulunkulu naJesu wabatshela ningathokodi ngoba bodevela banithobela kepha thokotani ngoba emagama enu asencwadini ephila ngabe kunjalo na Na Judas beka kanye nabo kodwa lokho kwakungumnyaka netinyanga letisithupha ngaphambi kokuthi Jesu ake abethelwe manje khona ke lapho sekuta ePentecost kuthi Judas emukele moya longcwele nakanjalo njalo waveta bunguye bakhe waphika Jesu futhi waba ngumkhapheli kuye futhi ngilowo ncamashi nje lapho lowo moya uta khona etule ngqo kuLuther Wesley waletha lelo bandla ekungcwelisweni ngempilo yentombi ndo labamsulwa labahlandekile labangcwele labahle bantu labakahle kunabo bonke lowake wahlangana nabo kodwa uma sekuta lapho sebayokhuluma ngetilimi futhi bemukela moya longcwele iNazarene Pilgrim Holiness iFree Methodist khona ke bathi lo ngudeveli Futhi ke khona ngaleso sikhathi ngulapho lawo ethuka khona moya longcwele futhi utivalela ngaphandle inguna phakathi ngoba noma ngibani lokhuluma livi lelimelene nendvodza nemuntu utothethelelwa kodwa lokhuluma ngalokumelene namoya longcwele angeke athethelelwe Kumbulani bonke bafundzi bakhuluma ngetilimi Jesu Kristu wafa esiphambanweni akhuluma ngetilimi ngakho ke uma ungakhoni kubhekana nabo lapha ube nebungani nabo lapha kuthwani ke ngalapho na kubo uma laba babodeveli nalabo bebangibo ngakho niyabona lapho kwaveta khona bunguye bakhe na nako kufika leyo ntombi ndo ihlandekile njengato tonke impilo lemsulwa ngitothatha iNazarene leyifashini lenzalo emabandla ePilgrim Holiness labakholelwa mbamba emngcwelisweni ungeke wakhomba lutho lolubethe empilweni tabo bahlandeke ngako konke kuyindlo lenhle kuthi sonke besingaphila kanjalo kunjalo ufanele manje siyathi kuthi sinalokunengqale kuma Pentecostal njengebalingisi lelo liqiniso kodwa kuphela nje uma ubona idola mbumbulu uyathi kuthi lelo lendiwe kuleli kahle lona mbamba kunjalo uthi kunamoya longcwele sibili yena sibili lokhuluma ngetilimi uthi ukhombisa ukuthi bonakaliswa netimanga futhi bekasolo akhona kusukela ePentecost kwehle ngakho-ke sifanele sibe nebalingisi sifanele sibe nowesifazane lomubi longakalungi kwenda wesifazane sibili akhanye sifanele sibe nesikhathi sasebusuku bumnyama lobumnyama kukhombisa kukhanye kwelilanga kuthi kuyakhatimula kunjalo futhi ufanele ugule kuthokothela impilo lenhle futhi kungumthetho wesizathu lesivumako nalesiphikisako futhi bekusola kunjalo futhi kutohlala kunjalo kuphela nje uma sikhathi sisekhona manje ngako-ke ngulapho la libandla litikhuphulele khona manje akazange yini ujesu athi ngelusuku lokugcina kumathewu wemashumi lamabili nakune kuthi le mimoya lemibili iyofana kakhulu ite ikhohlise bona lalabakhethiwe nje uma bekungenteka kodwa lowo lowakhethwa kusukela ekusekelweni kwemhlaba unekuphila lokuphakathi kuphila lokuphakathi ungeke sewukulahle kuphakathi njengoba nankulunkulu anjalo ungeke usayekela kuba khona njengoba nankulunkulu angeke ayekele kuphila kunjalo ngoba uyingxenye yankulunkulu uyindvodzana nendvodzakati yankulunkulu impilo yakho seyiguquliwe futhi uyingxenye yankulunkulu unekuphila lokuphakathi ngiyamthanza animthanzi nini manje lo munye unginike inothi lapho ngumbutho lomncane nje ngeke sithathe isikhathi lesiningi kakhulu manje kuthi siwuphendvule futhi khumbulani sikhathi ngasinye lapho ubeka umbutho lomncane etulu ngitotama konke lokusemandleni ami kufinyelela kuwo uma ngingakhona kodwa lona bekungumbuto lobalulekile nomunye bekafuna kwathi uma bekuliphutha yini ukuthi besifazane bafakaze noma bahlabele noma banikete imilayeto ngelulwimi bahumushe imilayeto noma siprofeto ebandleni cha akusilo liphutha kuku kuphela nje uma kuthi enzaweni ngenchubo uyabona na libandla lisenchubeni futhi kuphela uma yona sibili indlela yeliciniso kukwenta kulabo lokhuluma ngetilimi netindlu imilayeto yabo iniketwa ngaphambi kwemilayeto losuka epulpiti ungalokothi ekhathi ngaleso sikhathi ngoba moya lwengcwele uhamba nje kusukela enzaweni yinye ngesikhathi njengoba Pawula akhuluma ngako lapho kodwa besifazane baphiwe siprofetho futhi baphiwe tilimi nekuhumusha nako konke ngaphandle kokuba bashumayele abakafanele babe bashumayele balelwe ukuthi bashumayele emabandleni kunjalo bathathe indzawo noma ube umfundisi noma yini lenye ebandleni kodwa mayelana netiphiwo wesifazane unato tonke leto angaba nasinye noma ngusiphi saleto tiphiwo letiyimfica lakamoya ngekwabasekorinte bekucala sahluko selishumi nakubili kuthi akukabopheleleki kuthi umlayeto wakhe awukafanele uphume endzaweni yawo uyabona umlayeto ngamunye ulinza sikhathi sawo uma kuba khona lokhuluma ngetilimi angabi khona lokumshako akathule kude kube khona lokumshako yabona na futhi le milayeto iniketwa ngalokuvamisile ngaphambi nje kwenkonzo bese-ke umprofeti noma umshumayeli longumprofeti welitestamente lelisha umshumayeli lapho etha ngaphambili unkulunkulu cala kunyakata ngaye uyabona uma-ke sekacedzile khona-ke imilayeto iyacala lomunye ngaleso sikhathi ngembili nje uhlala kuseluhlelweni sonke sikhathi kodwa wesifazane unelilungelo lokulandzelako ungathanda nje kuthatha sikhathi lesincane ekuphenduleni lona ngitofunza lesihloko kukholwa lokuthathu lokuhunyushiwe kwelibhayibheli linye kuyacala eWashington Impala 35 lifundziswa tekatholika protestani kanye nelijuda lisebenta njengelicembu seticale kuhumusha nekuhlanganyela lokusha kwemibhalo lokungenteka ifakaze ukuthi luhlalwe libhayibheli lebe lusolo lilindwe sikhathi lesithe letinye tindlo ekhathi lapha ngingathanda kufunda kancanyana ngaphambi nje kokuthi ngente esimemethelo sakho ngalamanye amagama ubona kona sibili nje lele sikhuluma ngako kona kanye nje loko lokushiwo ngumbhalo lokuthi okwenteka kulethi nsuku leti kuthi leti tohlangana ndzawonye futhi tibumbe sithombe sesilo Ngamashi bakutamile futhi basebenta kuko futhi manje sebanelithuba lelingcono kunawo onke labake babanalo lokukwethula ngoba nje kusethandleni tabo nje futhi ngileso kanye nje sizathu ukuthi ngilethe le milayedo yesiprofetho ngoba ngicabanga ukuthi sikhathi lesifanele futhi uma kukhona noma ngibani lo ngabuya busungabunye sitotama icala kusenesikhathi futhi siphume kusenesikhathi futhi uma ngingayicethi indzaba bona-ke ngitomemethela nokusa lokulandzelako uma singacethi ekuhlelweni kwelishumi nemfica livesi lemfica kuya kule mashumi lamabili kusihlwa sitocala ekuseni ngensimbi yelishumi sitonatisa ekuvalweni kwenkonzo indlela lesichubeka ngayo bese ke kusasa ebusuku ebandleni lasefeso sicala sigijima sendlula busuku lobusikhombisa efeso umnyaka welibandla lasefeso lesimina nepegam netiyathira nesades nefiladelfia nelawodisiya ngelisondo lelitaka futhi ngathi la magugu lamahle kakhulu labekwe phansi emgwacweni kulukhuni kakhulu ukususa tandla tami kuwo kuthe kube sikhathi kuwabona nje phansi lapho futhi ngiva umoya wondla emkhathini wabantu kungenteka nje ngifune kugcuma ngingene ngekushesha sibili futhi futhi ngisho lokudide ngayo kodwa nje ngifanele ngitibambe futhi ngiwabeke emnyakeni wawo futhi ngesikhathi sawo ngako uma ugeja kutha ebusuku uqiniseka ukuthi uthola le tape noma ngandlela thide ukuthi ukhone kukubamba ngoba ngikufuna kuye etindzaweni tonke futhi ngikwendile lokhu ngoba ngitivela ngiholwa umoya loyingcwele kwenta kanjalo nguleso sizathu kuphela lesingenta ngikwende futhi mina uma bengingacabangi ukuthi kuyosita libandla futhi kulolu suku ukhumbulani li-awa litofika masinyane lapho singeke sikhone ukuba nalethi nkonzo futhi ufanele ukwende manje lokhu sisenesikhathi sekukwenda niyabona asathi ukuthi sikhathi sini labatokumisa ngaso lokhu manje futhi ngako-ke kutoba nelubumbano emkhathini wemabandla futhi ayothi ihlanganisa ndzawonye abumbe inhloko yemfelandzawonye wamabandla lokuwukuthi sewuvele unesakhiwo lesikhulu se-UN futhi lonke lihlelo likuyo futhi utofanele ube semkhathini wokuthi uba ngilomunye walawo mahlelo noma ucoshwe futhi ngileso sikhathi lapho sifanele sikhombise khona bungithi bethu futhi sigciniseke ukuthi siyade hhayi kucagela nje kodwa sathi isho kanje inkosi lapho ume khona leli bandla lelincane belihlala njalo liyingcosana ngesibalo licembu lelincanyanyana leli intsambo lencane njengensambo lebovu lesula ebhayibhelini lonke kodwa libandla sonke sikhathi futhi sifuna kukukhumbula manje kuphawula nje lokuncane ngaphambi kokuthi siphinde sifunde manje ekuseni sithethe bunkulunkulu lobuphakeme besambulo sajesu kristu loyo unkulunkulu lamembule kithi manje ekuseni njengebunkulunkulu lobuphakeme lo mkhulu nginguye hhayi kuthi nganginguye noma ngiyoba nguye nginguye sonke sikhathi futhi siyaqaphela kule sahluko sekuqala sesambulo siyini sambulo sako na jesu kristu yini into yekucala latembula angiyo lapha na unkulunkulu wasezulwini hhayi nkulunkulu lothixuthi nzathu kodwa nkulunkulu munye futhi utembula ngaleyo ndlela ekucaleni kwesambulo futhi ukhuluma ngako emahlandla lamane esahlukeni sekucala kude kungabikho phutha into yokucala lofanele uyadi ukuthi akasuye umprofethi akasuye nankulunkulu lomncane akasuye nkulunkulu wesibili ungunkulunkulu futhi ngako-ke sambulo saphuma futhi sisachubeka naso kusihlwa kuchubeke kwehle njengoba sithola ekubeni ngumuntu kwakhe lokukasikhombisa kwekuba ngumuntu kwebunguye futhi o kwangathi unkulunkulu angasisita sisafunzisa la mavi ngikudadishile njengalokhu kuvela ephuzwini letemlando kodwa lenzani ngithe ngingene epulpiti lapha ngekuphefumulelo ngoba ngitivela kuthi sihlethe indzawonye etindzaweni tasezulwini kukristu jesu nekuthi umoya wakho ingxenye yakho inkotha yemlilo moya loyingcwele loseti kwakho uta kulomunye futhi lomunye kulomunye uthungela ngemlilo umtimba wankulunkulu lomkhulu futhi uwokhela ngemlilo futhi thilapho tambulo manje into lesikhuluma ngayo lo mbuto wabutwa kimi kuthi bafanele yini besifazane nakanjalo njalo na ngoloko impela lokwasusa inqushunqushu ebandleni ekucaleni bebathethe sonke sizotha etethamelini futhi basibeka epulpiti kodwa nkulunkulu unkulunkulu wetethameli usebenta kuso sonke sidalwa lesingumuntu uphila kuyo yonke inhlitiyo langangena kuyo uthola labo bantu labanesiphiwo futhi asebente ngabo manje uma develi angakhona kubabamba emveni yini khona-ke uyeta futhi ende inhlanganisela lenkulu yelide futhi acoshe bantu njengoba paula athi uma nibuthana uma nonke nikhuluma ngetilimi nalongakafunzi angene ngeke yini athi niyahlanya buwula lo munye akhuluma ngetilimi futhi lona nalona aphumile enqubeni nako konke lo ngeke kusebende kodwa wathi khona-ke uma lomunye aprofetha futhi embula imfihlo yenhletiyo but awubese-ke bathi impela nkulunkulu unani kodwa uma lo munye akhuluma ngetilimi ngesambulo anikete inchazelo yakho lokuthite lokwakha libandla khona-ke libandla lonke liyakheka ngako into lethite leto khuluma futhi unkulunkulu akhuluma ngetilwimi lesingati lutho ngato futhi utosiniketa lomunye futhi ahumushe ngalomunye futhi asho into lethite lente kancamashinje ngendlela lokushiwo ngayo khona-ke ninemoya wenkosi emkhathini wena futhi o asilwele loko bangani ake sigcine lowo mlilo uvutha manje ngaphambi nje kwekuthi sivule loluhla lolu lwembhalo ngiyatibuta ukuthi kungaba kukhulu kakhulu yini uma nje singema futhi sintshintshe kuhlala kwethu imizuzu lembhalwa sisakhuleka nkulunkulu somandla lowabuyisa inkosi jesu kulabafile futhi wamethula kithi emva kweminyaka lengemakhulu lalishumi nemfica njengankulunkulu wasezulwini longehluleka sibonga wena ngaloku nangebukhona bakhe lobukanye nathi lusuku nelusuku ekuhambeni kwethu kwetinsuku tonke futhi sijabule kakhulu kwathi ukuthi kuleli awa lekudideka lapho live lingathi kuthi lenteni bemba imigodi emhlabathini futhi bayati gcinisa ngakhonkholo kodwa onkulunkulu ngeke bakhone kubhacela lulaka lwankulunkulu kunalinye linye kuphela likhambi inkosi futhi sijabule kakhulu kuthi sikwemukele lapho ngibona ingadi ngitoyendlula kini oh sijabule kanjani ngaloko kuvikelwa lokwenele kusihlwa kwengadi eliwundlu lankulunkulu umpristi lomkhulu lome engadi emlweni kusihlwa enta kuncusela ethi kwekuvuma kwethu sijabule kakhulu ukuba naye abe kanye nathi kusihlwa sikhulumi lesikhulu moya lwengcwele lomkhulu umniketi lugcobo lomkhulu umniketi kuphila lomkhulu futhi manje nkosi nkulunkulu njengoba ngibite labantu labanzawonye lapha ngaphansi kwalolu phahla kusihlwa futhi sibuthene lapha njengelibandla noma ingxenye yalo asikabuthani egameni laleli thabanekele noma egameni lanoma ngumuphi umuntu ngamunye kodwa egameni lajesu kristu vumela umoya ubuse umtimba wakhe nemicondvo wakhe futhi wamlawula angene kithi kusihlwa futhi ahumushe livi futhi ashumayele livi futhi alinike tinhlitiyo tethu letilambile njengoba silinzela kuye ngoba sikucela egameni lakhe nangenkhathimulo yakhe amen dalani phansi manje kini nine lenemabhayibheli enu vulani esahlukweni sekucala sesambulo bese ucala evesini lemfica emapenseli enu nemaphepha futhi ndodama kuniniketa tinsuku letimbalwa nakanjalo njalo njengoba ngichubeka manje loku empeleni manje ekuseni bekuluhlobo lwenshumayelo kakhulu kubekwa kwesisekelo etuke kunkulunkulu kwesambulo nkulunkulu embulwe kukristu bangakhi labakukholwa kona nkulunkulu wembulwa kukristu jehova wembulwa kukristu manje nkulunkulu utokwembula kuphi na ebandleni lakhe kanye nebantu bakhe kithi umoya lofanako imisebenzi lefanako kubonakaliswa lokufanako luthando lolufanako inzethelelo lefanako kukhuthathela lokufanako bumnene kubeketela kuthula sihawu nako konke lokwakukukristu kusebandleni kumbulani gcinani loku engcondweni konke loko nkulunkulu lebekangeko wakuthululeka kukristu beka kugcwala kobuNkulunkulu emtimbeni futhi konke lokho Kristu beyangiko wakuthululela ebandleni. NkulunkuluNkulunkulu ngetulu kwethu, NkulunkuluNkulunkulu anathi, NkulunkuluNkulunkulu kithi, buthathu baNkulunkulu, NkulunkuluNkulunkulu abonakaliswe ngetindlela ezintathu letehlukene, uyise indvodzana moya lwengcwele. Sambulo sakhombisa ukuthi akasibo boNkulunkulu labathathu, kanjalo futhi akajutshwa waba setincekwini letintathu. Kodwa uNkulunkulu munye, lobekanguNkulunkulu etinsukweni tebubaba, bekanguNkulunkulu etinsukweni tebudvodzana, uNkulunkulu etinsukweni tesimiselo sesikhathi samoya loyingcwele, uNkulunkulu lofanako. Hayi labathathu labehlukene, hayi bantu labathathu, hayi buntu lobuthathu, ungumuntu munye, buntu bunye, awukwathi kuba buntu ngaphandle kwekuba ngumuntu. Labanye bantu bathi akasibo bantu labathathu, kodwa unebuntu lobuthathu, awukwathi kukwehlukanisa lokho, ngoba uma anebuntu ungumuntu, kufanele abe ngumuntu kude ende buntu. Ngawo-ke ungumuntu munye, buntu bunye, longuye idolo namhla naphakathi, Alpha Omega, loyo lobekakhona, lokhona, futhi loyokuda, ungiko konke nje. Ngiyakuthanda lokho. Bukisisani imvelo yakhe, impilo yakhe, imisebenzi yakhe, ifanele ibonakaliswe khona lapha kuleli tabanekelo leli, njengoba nje kwakunjalo elusukwini lwakhe. Hayi kusho lokhu ngekubandlulula, uNkulunkulu uyakwazi lokho. Hayi lapha kuphela, kodwa emhlabeni jikelele, ngiyajabula ukuthi kunjalo. Kona-ke siyathi ukuthi sime kuphi ngoba sinalowo moya lofanako kithi, uhamba nathi futhi ukhombisa ukuthi ulapha, akusithi nguye. Asikwathi kwenda leto dindo uNkulunkulu. Ngaphandle kwalokho, kule live lesayensi wavumela sithombe sakhe ukuthi sithwetshulwe kanye nathi kithi, ngakithi netulu kwethu, ngathi asebenza ngekhathi nangephandle kwethu. Kumangalisa kanjani. Bebavamise ukuhlabela liculo lelincane, nginguye lo wakhuluma kuMose esihlahleni semlilo lesivuthako, nginguye uNkulunkulu wa-Abraham, ingane yethu yekusa lekhathimu lakho, nginguye imbali yaseSharon. Kepha nithite ngavelaphi, niyamathi babe wami, noma ningalisho ligama lakhe. Nithi ngingubani, noma nithi ngavelaphi, niyamathi babe wami, noma ningalisho ligama lakhe. Ngingu-Alpha, Omega, sicalo nesiphetho, nginguye indalo yonke, futhi Jesu ligama. Simangalisa kanjani sambulo. Manje khumbulani, angeke usithole ngabo siyazi betenkolo. Asithi ngaleyo ndlela, sitoka ukuthi akuphela njengesambulo. Kubhaphathisa ngemandi, kusebenzisa ligama laJesu Kristu, linganikethwa kuphela njengesambulo. Jesu naNkulunkulu angumuntu lofanako, kungafika kuphela njengesambulo. Lonke iBhayibheli lakhelwe etikwesambulo, lonke ibandla lakhelwe etikwesambulo. Mateyu welishumi nesikhombisa uthi, ngoba ngathi ethi kwaleli dwala sambulo sakamoya, ngawu lakha libandla lami, nemasango esihogo angeke alehlule. Siphonsele insayeya noma ngubani kuthi asikhombise noma kuphi umlando noma umbhalo, lapho kwakukhona noma ngibaphi bantu labake babhaphathiswa egameni leyise ndvodzana moya longcwele. Ngaphandle kwelibandla lasekhatholika, kwade kwaba selusukwini lwaMartin Luther, kwase kuba libandla lemaprotestani, kwakuthi bonke bubi, lalelani njengoba singena eminyakeni yelibandla, bonke bubi loba busebandleni lekuqala beca bendlulela kuleli landzelako. Kwakusolo kuqhubeka nje kwehla, kwade ekugcineni kwaphethela ekuhlubekeni lokugcwele elusukwini lokugcina. Bonke bubi kusolo nje kuqhubeka kwecela eminyakeni ngamunye, yonke inkolozo lencane liyacala njengakuGenesis. Umvini wacala kukhula, weluka indlela yawo ugudruta ebandleni futhi uphuma ngetinsuku tekugcina. Akumangalisi iBhayibheli lathi, babusisiwe labaphunyukako ngalolo suku. Yebo mnumzane, labaphunyuka kuto tonke letintfo leti. Manje cela uNkulunkulu kuthi sisakhuluma esambulweni, mcele kuthi akuphe sambulo saloko, ngoba kungatiwa kuphela ngesambulo futhi ungasinziswa kuphela ngesambulo. Unelwati lwako, ngekuhlakanipha kwengcondo kodwa ngeke usinziswe kude kwembulo kuwe akekho umuntu longabitha Jesu ngaKristu kuphela ngamoya longcwele ngiloko lokushiwo iBhayibheli akekho umuntu longathi Jesu ungukristu aze emukele moya longcwele angahle athi umelusi usho njalo iBhayibheli lisho njalo lawo maciniso libandla lisho njalo lelo liciniso kodwa wena awutati wena aze moya longcwele akwembulele wena futhi sewube kuwe akukho umuntu longabitha Jesu ngaKristu kuphela ngamoya longcwele hayi ngelwati hayi ngekuhlakanipha kwengcondo batolenta kanjani iBhayibheli loko atama kulicinzetela alende lifanele emaJuda emakatolika nemaprotestani lapho ehlukene njengemini nebusuku wacabanga ukuthi emaJuda athi kangcono kunaloko ngiyacabanga mhlawumbe liawa nje lako ukuthi kufike lapho konke kutofanele kungene kulokuhlubuka lokukhulu ngawo ke futhi tonke tinto timane nje tikhumbule asikwathi kukuvimba kodwa into kuphela lesingayenda kuphonsa kukhanya ngephandle lapho mhlawumbe sitinikele njengemfeli lukholo bese siyesuka siyahamba ngawo ke ngiyona ndlela kuphela lesingakwenda ngayo kepha labaningi batodzingeka bende lokho futhi ngako nguleyo indlela iBhayibheli lelamiswa ngayo netinto lesingena kudo uma ngingacapheli ngitongena kuko manje into yokucala encwadini yesambulo icala ngokuthi isambulo saJesu Kristu ukuthi ungubani manje Jesu Kristu uNkulunkulu somandla siyakwathi lokho bangakhi lokukholwa kuna banini amen uNkulunkulu somandla futhi uneligama linye lelo gama ngilona gama kuphela lelinikethwe ngaphansi kwelizulu lofanele usinziswe ngalo Jesu Kristu kungani balesaba echibini na ngiloko lokungangimangalisi niyabona na kungenxa yokuthi lowo moya wangena nekunyenya emvale lapho eminyakeni wasesimini futhi wathungeleta waqhubeka ngqo wehla wendlula wangena kulowo mnyaka lomkhulu webumnyama futhi wakwenta imfundziso futhi waphuma kanye nako kulolu suku lokugcina manje bukisisa umlando nje neliBhayibheli njengoba sendlula kuleli viki futhi kutikhipha kanjani kanjani leto dinto manje into lelandzelako sanikethwa nguKristu kuJohane ngengelosi ukuthi sinikethe kuwakhe ini emabandla kusembula emabandleni akhe futhi letinganye etsethi sikhombisa esandleni sakhe kwakutithunywa leti sikhombisa emabandla lasikhombisa futhi wonke umuntu loyoke abe nemlayeto utoba naso umlayeto weliciniso lofanako lokucala ekucaleni futhi ngetulu uma sehla sifinyelela kuletwa tinzawo letijulile lapho kubona ukuthi uNkulunkulu wathi thonsela kanjani letimbo leti ngekhathi uyamangalisa utokwenta umemete nje ngikufunza bese ngiyahambahamba sikhashanyana futhi ngikhale ngibuyele emuva ngiphinze ngihlale phansi futhi bese ngiyahambahamba sikhashana ngijabule kakhulu ngekwati lokho kuthi uNkulunkulu wathe wendeka kanjani ukuthi abe nesihawu kangaka kusivumela sibone leyo nje kuleli hour lesiphila kulo ngani kunjengoba Jesu athi umuntu wathengisa ngako konke lebekanako kuthenga idayimane letside kuthengisela live indoda elive nayo yonke indlo lephathelene na noma yini lenye kude abe nalokho kunjalo beka sisimiso sakho sonke kuloko sisimiso semphefumulo kubona kwembula kwakhe kwelivi lakhe manje noma ngibande osifundzako ubusisiwe ngabe kunjalo na futhi sishito manje ekuseni uma ungakhona kufunda noma ngibani lo siva sifundwa ubusisiwe manje sicala ngesibusiso kulabo labayohlala ngisho futhi basilalele sifunda futhi sicalekiswe kunoma ngibani lo tama kwengeta noma yini kuso noma asuse noma yini kuso manje uma iBhayibheli lembula ngalokusobala ukuthi Jesu bekaNkulunkulu somandla khona ke maye kulowo lotho kususa lapho ya sambulo noma ngibani lo yokwengeta noma yini luhlalo luphelele lwesambulo incwadi yaNkulunkulu yekugcina emave akhe ekugcina akhe la futhi noma ngusiphi sambulo lesitha siphikisane naleso sisesiprofetho semanga akusuye uNkulunkulu ngoba loku liciniso futhi khumbulani lena ngiyokuphela incwadi eBhayibhelini Kristu layiphasisa cobo lwakhe Cabanga ngalokho. Incwadi le kuphela, iwembula kwakhe lucobo, incwadi le kuphela, labeka luphawu lwakhe kuyo. Uthi wabeka tibusiso takhe neticalekiso takhe. Ibusiso kulabo labatoyemukela, icalekiso kulabo labangeke bayemukele.
Now we get to the Isle of Patmos.
Manje sifika esiqhingini sasePatmos. Manje kute sicale livesi lemfica. Indzawo yokucala sifuna kusho ukuthi ku sihloko saloku sikuthi umbono wasePatmos. Kwendeka ngaAD emkhathini waAD 95 na 96. Lendzawo yayisesichingeni sasePatmos. Indzawo yaso ingemamayela langemashumi lamathathu kusuka elugwini lwaseAsia lencane. Enshonalanga kubukana nelibandla laseFeso elwandle iAegean lolwehlukaniswe iMediterranean nguleyo indzawo lapho sikhona cabangani manje sichingile sincane sihleli emamayela langemashumi lamathathu kusuka elugwini lwaseAsia lencane elwandle iAegean mabukana nje nelibandla laseFiladelphia noma libandla laseFeso lapho umlayeto wokuqala waniketwa khona lapho Johane beka umfundisi khona ngaleso sikhathi ngalamaye amagama wabuka emuva ngqo empumalanga futhi bekabuka aconze ngqo ebandleni lakhe kusukela lapho bekakhona futhi umlayeto wokuqala wawubhekiswe ebandleni lakhe lelalimelele umnyaka welibandla kulungile umbono waniketwa Johane longcwele beka umfundisi welibandla eFeso ngaleso sikhathi sasikusiphi simo ke lesichingi lesi sasikuphi futhi simo sini kulungile siyatiwa emlandweni njengesichingi lesinemadvala lesigcwele etinyoka bofecela imigololo nakanjalo njalo kungemamayela langemashumi lamathathu kusidungeleta futhi sigcwele emadvala sasisetshendiswa etinsukwini taJohane njenge-Alcatraz indzawo lapho umbuso wembuso weRoma bekabeka khona tigebengu tembusave tigebengu letimbi mbamba leto lebebangeke batigcine ejele nakanjalo njalo bebatibeka ngaphandle lapho kuleso sichingi kuthi tife batiyekele tihlale lapho tize tife umbuto sizathu kuthi kungani Johane bekalapho na indvodza lebesaba uNkulunkulu indvodza lelungile indvodza lehloniphekile similo lesihle angakaze abe senkingeni kungani lendvodza yayilapho na iBhayibheli lathi ngenxa yelive laNkulunkulu nebufakazi baJesu Kristu manje sinesandulelo sichingi sasePatmos elwandle iAegean emamayela langemashumi lamathathu kusuka elugwini cishe emamayela langemashumi lamathathu kusidungeleta sigcwele emadvala sigcwele imigololo nabofecela nakanjalo njalo futhi sasisetshentiselwa indlu yelijele njengoba iAlcatraz injalo bathola siboshwa labangakhoni kusigcina ejele lapha bona sigebengu lesibi kakhulu kangako basikhiphela eAlcatraz.
And now they took this sainted John the Divine, the last of the disciples, and the only one who died.
Futhi manje bathatha uJohane longcwelisiwe wekugcina kubafundi futhi yena kuphela lowafa kufa kwemvelo. Johane ngaphambi kokuya esithungeni bekasolwa ngekuba ngumthakathi futhi wabiliswa ebhodweni laGrizi. Ema awa langemashumi lamabili nakune ngaphandle kokumshisa ungeke wabilisa moya lengcwele umkhiphe kumuntu bambilisa ema awa langemashumi lamabili nakune ebhodweni lakrizi ngaphandle kwanoma ngukuphi kulimala futhi kwathiwa sizathu emaRoma aniketa kuthi beyangumthakathi futhi waloya logrizi loko ingcondo yenyama lengacabanga ngako manje niyabona uma basibita bafundzi bengcondo nebabhuli nabo Belzebul niyabona lapho lo moya lomdzala ukuthi uvelaphi na kodwa niyabona lapho moya wangempela avela khona na yiminyaka yelibandla niyabona na ema awa langemashumi lamabili nakune abilisiwe kuloshisako grizi lobilako futhi akazange ngisho sekamthinzi oh uNkulunkulu wambiyela kanjani kuye ngamoya wakhe longcwele umsebenzi wakhe wawusengakapheli bambeka esichingini iminyaka lemibili futhi ngesikhathi uNkulunkulu amisa lapho yedwa jwi wabhala incwadi yesambulo njengoba ingelosi yenkosi imembulela yona kwase kuthi lapho loko sekuphelile wabiyela evenda kubo futhi welusa libandla laseFeso futhi wafa futhi wangcwatshwa eFeso Johane webuNkulunkulu oh kuhleleka lokunje manje kulungile libandla khona ke ngaphansi kwaJohane noma ngaphansi kwekuhlushwa lokukhulu Johane ubhala livesi lemfica Mina Johane lophindze abe ngumnakeni ekuhlushwe nemhlanganyeli kanye nani ekuhlushweni nasembusweni nasekubeketeleni kwaJesu Kristu. Ngangisesichingini lesithiwa iPatmos ngenxa yelivu laNkulunkulu nangenxa yobufakazi baJesu Kristu. Ngalamanye amagama wathatha livu laNkulunkulu futhi walifakazela ukuthi lalilivu laNkulunkulu futhi Kristu wabuya ngaye futhi wafakaza ukuthi beyaqinisile. Nako lapho ukhona livu laNkulunkulu libonakaliswa kuye lifakazela ukuthi bekayingceku yaNkulunkulu. Khona-ke abakhonanga kuphika lelo, ngako badzingeka ukuthi bamtshele ukuthi bekangumthakathi waloya Grizi futhi wangakhoni ukuthi umlimade futhi waloya bantu futhi abazange sebaphiliswe futhi bekangumbhuli longakhonanga luhlobo loluthithe nje lomuntu lomubi nalogulako umoya lomubi futhi kungako bamkhiphela ngaphandle lapho bebacabanga ukuthi bekayingodi ukuthi abe semkhathini wesive kodwa bekaphethe kuphela inthando yaNkulunkulu futhi uNkulunkulu bekanenhloso ngaphansi kwaso sonke leso simo. Bekangakwati kumsebenzisa nako konke kuhlushwa netinto ngoba labangcwele bebefika omnakethu uJohane. Sitokwenda njani ngaloko? Futhi sitokwenda njani na? Johane bekangumprofethi siyakwati lokho. Futhi ngako-ke bebabuta le mibuto. Ngawo uNkulunkulu wase uba nembuso weMaroma ukuthi umcukule futhi umbeke ngephandle lapho esichingini. Futhi wathi, manje woda Johane, ngifuna ukukhombisa lokuthithe lokutokwendeka. Wekugcina kubapostoli, bekangasekho lomunye ukuthi asibhale ngaphandle kwaJohane. Ngako bamhlalisa ngaphandle esichingini sasePatmos kusukela nga-AD 95 kute kube ngu-AD 96. Futhi wasibhala futhi wathi, mine ngingumnakenu nemhlanganyeli kanye nani ekuhlushweni. Manje akakhulumanga ngekuhlushwa lokukhulu. Loko kwakungesiko ukuhlushwa lokukhulu futhi akufiki ebandleni. Kuhlushwa lokukhulu kuta kumJuda, hhayi ebandleni. Ngako kwakungesiko kuhlushwa. Kuhlushwa lokukhulu. Manje livesi lelishumi, ngangikumoya ngelusuku lwenkhosi futhi ngeva emva kwami liphimbo lelicilongo, ngangikumoya ngelusuku lwenkhosi. Manje angeke wende lutho loluhle ude kucala ungene kumoya. Nkulunkulu angeke akhone kukusebenzisa. Wena u yonke imitamo yakho ilide uze kucala uyende ukumoya. Uma ngitohlabela, ngitohlabela kumoya. Uma ngikhuleka, kwasho Pawulu, ngitokhuleka kumoya. Bese kuthi-ke, uma kukhona noma yini letha kimi lelungile, ifanele kwembulwa kimi ngumoya, futhi kuqinisekiswe livi, kubonakaliswe ngemiphumela lokuyithelako. Manje njengokuthi ngalamanye amagama, uma ngithi Jesu Kristu wethembisa evini lakhe ukuthi uma ngiphenduka ngibhabhathiswe egameni laJesu Kristu ngiyokwemukela siphiwo samoya longcwele, into yokuqala lengifanele ngiyende kuphenduka kwembuliwe kimi ukuthi lokho kuliciniso. Khona-ke ngibhabhathiswe egameni laJesu Kristu. Khona-ke imiphumela ukuthi ngitokwemukela moya longcwele. Uma ngigula futhi wangethembisa ukuthi uma ngiyokholwa futhi ngibe nemalunga lamadzala elibandla angigcobe ngemafutha akhuleke etikwami, umkhuleko wekukholwa uyomsinzisa logulayo. Nkosi, ngiyakholwa, ngilandzela kuyala kwakho. Akuthi noma ngiliphi lilunga lingikhulekele lingigcobe ngemafutha, lokho kuyakucatulula. Vele uchubeke nje, konke sekuphelile. Oh, wena uthi awuva kwasamehluko noko. Yesu akadalwanga ngesikhathi uNkulunkulu amhlaba ngaphambi kwekusekela kwemhlaba, ngesikhathi bekaliwundlu laNkulunkulu wahlatshwa ngaphambi kwekusekelwa kwemhlaba. Kodwa emcondweni waNkulunkulu uqobo bekasavele akwendile. Kwanami ngangingekho lapha ngaleso sikhathi, kanjalo nawe. Kodwa encwadini yaNkulunkulu, uma emagama ethu ake abakhona lapho afakwa ngaphambi kwekusekelwa kwemhlaba, lapho uNkulunkulu asho noma yini kutofanele kwendeke. Ngawo-ke uma uhlangabetana nezidzingakalo taNkulunkulu, khumbula nje uNkulunkulu utotibonakalisa futhi anakekele konke kwako. Uvele uchubeke nje ngumsebenti losewucedziwe. Oh, akumangalisi loko na. Oh, hey, cabanga. Vele utshele uNkulunkulu nje futhi uNkulunkulu wathi yenta loku futhi ngitokwenta loku. Yebo-ke uma ngiya kuyokwenta loku utokwenta lokwa. Manje tefeli uthi uyabona uyephuta lokho akwende kwasamehluko. Daniela wakhuleka ngalesinye sikhathi futhi kwakuthi insuku letingamashumi lamabili nakunye ngaphambi kokuthi ingelozi ize ifike kuye. Kepha akaphelanga emandla bekathi ukuthi yayitokuta nakanjani. Ngakho ke walinza nje yathe yefika lapho. Ngulo umcondo. Oh, ngulapho la uthola khona ukukholwa. Manje sitofanele siphume kuloko. Sitoba nenkonzo yokuphilisa ngekushesha impela. Besingeke saba nayo na. Kulungile. Ya, yekukholwa. Kodwa sifuna inkonzo lephilisa umphefumulo. Uphilisa lingekhathi ngoba kuloko lokuhlala sikhathi lesithe. Uthola ukuphila lokuphakathi. Uphila lokuphakathi akushabalali noma kuguge. Kuyahlala, uhlala kufana. Manje wangena kumoya ngaphambi kokuthi kwenteke noma yini. Into yokucala la yena, bekase sithingini lesithiwa iPatmos, yonke le tinto leti lebekatendile, futhi wathi, ngeva liphimbo, nato tonke leti letinye tinto. Kodwa ngaphambi kokuthi kwenteke noma yini, beka kumoya, futhi uma ucaphela loko eBhayibhelini lakho, moya ucala ngeluhlavu lolukhulu, moya loyingcwele. Amen. Wangena kumoya. Oh, ngicabanga ukuthi loko kuyamangalisa. Ngangikumoya ngelusuku lwenkosi. Kuluphi lusuku na? Lusuku lwenkosi. Manje kunengcociswano lenkulu. Ake sikuthulise nje loko kwemzuzu nje. Manje njengoba sishito manje ekuseni, labanye bathite sambulo samathewu longcwele welishumi nesikhombisa kwakunguPetro. Libandla lasekhatholika lathi wakha libandla lakhe ethi kwaPetro. Bekangupapa wekucala. Bekangaba kanjani ngupapa futhi abe ashadile. Nabona na. Futhi wathi Petro waya eRoma kwangcwatshwa lapho. Ngitsheleke indzawo yinye umlandvo noma kuphi lapho Petro ake aya khona eRoma. Nyabona na, Paula waya kodwa hayi Petro, kulungile. Ngakho ke sithola ukuthi tonke leti ingoloze nje netindlo setivele tangena ngekunyenye. Nyabona na, kodwa futhi bantu namuhla ba noma kuphi lapho uya khona, bona lelinye libandla lelikhulu linesipikili lesitside lesasisandleni sakhe. Niyathi ukuthi dingakhe tipikili lanato, tipikili mbamba namuhla letathise lishumi nemfica. Bane mathambo, bane ticucu tetembatho letinze, kuthi bathinta futhi babambe, kuthi asinato leto tinto, asikudzingi loko. Kristu uyaphila, ungekhathi kithi, hayi siphikili lesitide, noma luqedi lwesiphambano, noma luqedi lwelithambo, noma lokutsite. UNkulunkulu lophilako, lophila kithi manje, atibonakalisa yena lucobo. Sineluthatshana lunye kuphela lwesikhumbuto. Loko sidlo senkosi sakusihlwa, sikhumbuto sekufa kwakhe. Kodwa kute kufike kuJesu yena lucobo, unathi futhi ukithi, futhi nguleyo ndlo lesifuna kuyijikitisa emoyeni, ingatimulo yamoya loyingcwele, eveni, siyijikitise kute kucishe kukhanya, kulungile. Manje ngawe niyabona. Sathatha lolo lolunye luhlangothi lomgwaqo. Niyathi bengisolo ngitama kuba nguloko futhi inkosi yethu beyisolo ingembulela kona. Kukhona kunye lokwendlulele nalolunye lolwendlulele kodwa bona ngqo emkhathini nemgwaqo kulele liciniso. Nike nacaphela Isaya lapho asho ukuthi kuyoba khona indlela lephakeme na. Isaya 35 futhi niyakhumbula ukuthi bazalwane bethu labangemaNazarini labaligugu bebavamise kanjani kuhlabela lelo culo niyathi indlela lephakeme yebungcwele indlela lephakeme yebungcwele. Manje uma utolifunda kahle iBhayibheli lakho alisho ukuthi indlela lephakeme yebungcwele lathi kuyoba nendlela lephakeme nendlela futhi iyothiwa hayi indlela lephakeme yebungcwele kodwa yindlela yebungcwele. Uthi sihlanganiso lesicedzela umusho wakho. Niyabona na. Kuyoba khona indlela lephakeme nendlela. Futhi iyothiwa indlela yebungcwele. Hayi indlela lephakeme yebungcwele.
Niyabona. Umgwaqo wakhiwe indlela. Umgwaqo lomuhle wakhiwe. Ingcenye lephakeme kunadodonke kusemkhathini wawo. Ngoba ivumela yonke inkukhuma iwasheke isuke iye kuto totimbili tinhlangothi. Nguloko nje. Uma umuntu etha impela kuKristu, uba nemehlo akhe agcile kuKristu. Uma athi kuba nemadlingozi kancanyana, uthoba lihlanga. Uma athi kubanza kancane, utogibela kulolu lolunye lohlangothi, futhi abe yikhukhamba nje ngesheya kulolo hlangothi. Niyabona kuhlakanipha kwakhe.
kodwa into lemqoka ilamkhathini ngqo wemgwaqo nemoya lowenele kuwe ukugcina ufuthumele futhi uhamba amen futhi wathi lokwenele ukuthi gcina ungaphansi kwekulalela moya uhamba njengoba nje namoya ahamba hayi kute kube noma kamuva njengoba nje umoya uhamba Libandla laseKatolika lathi sambulo sasingiphetho libandla lemaProtestani lathi sasinguKristu kodwa iBhayibheli ifundisa ukuthi kwaba sambulo lasinikeda uNkulunkulu lamnika sona ngaKristu wena unguKristu indodana yaNkulunkulu ophilayo ubusisiwe wena Simon indodana yaJonase inyama nengadi akukakwembuleli lokho akekho umuntu isemina noma sigodlo semamonki noma yini lokhu kufundise sona kodwa babe wami losezulwini ukwembulele lokhu wena ungiphethu ethi kwaleli dwala ndawulakha libandla lami nemasango esihogo angeke alehlule manje sifika kulenye indzawo lapha la bathola khona imibono lemibili lehlukene manje ngahle ngibe neliphutha uma nginalo uNkulunkulu angithethelele kodwa angeke ngivumelane nema Seventh Day Adventists lasho ukuthi kwakulusuku lwesikhombisa lebeka kulo lusuku lwenkhosi bazalwane be Seventh Day Adventists nalabaningi babo basho lokho ukuthi kwakulusuku lwelisabatha lalaba lubita ngelusuku lwenkhosi libandla lemaKristu lilubita ngelusuku lwenkhosi lisonto lusuku lokuqala futhi siyacaphela tikhathi letiningi ukuthi libandla lemaKristu namanje namuhla bantu beProtestani basusela kulo njengokuthi lusuku lwenkhosi lisonto lokho akukho ngekwembhalo lisonto lalisuku lokuqala lweliviki eBhayibhelini hayi lusuku lwenkhosi futhi kanjalo lwalungesilo lusuku lwesikhombisa lisabatha bekungeke sekwenteke kube nganoma nguluphi lwaletho tinsuku ngoba kwabitha Johane iminyaka lemibili kubhala sambulo kwakunguluphi lusuku-ke bekuyoba naletinenge taletho tinsuku tesikhombisa netekuqala iBhayibheli sambulo sabhalwa kusukela nga-AD 95 kuya ku-96 iminyaka lemibili kwakulusuku lwenkhosi lusuku lwenkhosi ngiko kanye nje lokwakusho futhi nguloko lokwakungiko Johane wethwalwa kumoya wawela wangena elusukwini lwenkhosi lolu lusuku lwemuntu kodwa lusuku lwenkhosi luyofika uqhubeke kwehle ngemibhalo sitawuthola ukuthi bekasebusukwini lwenkhosi wahlitshelwa emoyeni futhi waweliselwa elusukwini lwenkhosi amen kunjalo Niyabona bekaselusukwini lenkhosi libhayibheli likhuluma ngelusuku lwenkhosi sifika kuko kancanyana imibhalo leminenge into yokuqala lusuku lwelisabatha njengoba sikhuluma ngalo lusuku lwelisabatha akusiko kugcina lusuku lolugcibe asinawo umyalo wokugcina umgcibelo ube lisabatha asinawo umyalo wokugcina lusuku lokuqala lube lisabatha eTestamentini lelisha LeBhayibheli lathi kumaHebheru sahluko sesine uma Jesu ubeka abanike kuphumula bekangeke yini kamuva akhulume ngalelinye lilanga kunjalo kodwa kusilele kuphumula noma kugcina isabatha kubantu bankulunkulu ngoba thine lesakholwa nathi singene ekuphumuleni kwakhe siyayiyekela imisebenzi yethu njengoba kwenda nkulunkulu kuyakhe bukisisani Oh ayibonge inkhosi ngicala ukuthi iva ngikahle kakhulu ngiyadenga caphelani ngelusuku lwelisabatha uNkulunkulu wenda umhlaba ngetinsuku lethi sithupha kwathi ngelusuku lwesikhombisa kwangena ekuphumuleni futhi akabange asaphinza abuye kuthi akhe umhlaba konake Bega salunike bantu njengesikhumbuto ngoba beungeke ulugcine manje ngoba uma ugcina isabatha lapha lolunye luhlangothi lomhlaba lisondloke futhi niyabona na ngakho ke kwakukhombisa ukuthi kwakukwebantu libanga nesikhathi kwaIsrayeli kodwa ke kubasilele bantu baNkulunkulu ukugcina isabatha ngoba thine lesakholwa kungena ekuphumuleni kwakhe Nalo kunje imisebenzi ngicaphuna emaHebheru sahluko sesine nalo kunje imisebenzi yacethwa kusukela ekusekelweni kwemhlaba ngoba wakhuluma endzaweni letsite ngalendlela lusuku lwesikhombisa kanti futhi wancuma lusuku loludzide asho ngaDavide nine lenikubhala phansi emaHebheru esine uthi wancuma lusuku loludzide asho ngaDavide namuhla emva kwesikhathi lesidze kangaka kuvakele uma uva Noma wathi uma niliva liphimbo lakhe ningayendi lukhuni inhlitiyo yenu ngoba uma Jesu bekabanikete kuphumula lusuku bengeke yini akhulume emva kwaloku ngalelinye lilanga kodwa kubasilele kuphumula noma kugcina lisabatha leligama lelithi kuphumula lisabatha ligama lelingakejwayeleki kithi lelisho kuphumula ligama lesiHebheru lelisho lusuku lokuphumula lusuku lwelisabatha ungasebenzi phumula ngoba Jesu bekayobanika kuphumula bayangeke akhulume ngalelinye lilanga kodwa kubasilele kuphumula noma kugcina lisabatha kubantu bankulunkulu ngoba thine lese singene ekuphumuleni kwakhe siyayekela kuyethu imisebenzi njengoba nkulunkulu enda kuyakhe asibuyeli kuyo ngelusuku lolulandzelako lweliviki bese siyayicala futhi ingenile ekuphumuleni Jesu akhuluma ngekubusisa wathi nibevile bathi basemvulo ungabulali ngithi kini noma ngibani lothukuthelela umnakabo ngaphandle kwesizathu sewuvele umbulele nivile bathi labo basendvulo ungaphingi lowo ngumyalo kepha ngithi kini noma ngibani lobuka isifazane kuthi amkhanuke sewuvele uphingile naye enhlitweni yakho ngabe kunjalo na Ngako tonke letintho leti tathi tikhumbuto tibonakaliso nje imanga ilinze isikhathi sibili ukuthi sifike manje lapho Jesu sekacedze lokho Mateyu welishumi nakunye kubusisa wathi wotani kimi nine nonke lenisebentako lenikhathele nalenisindvako futhi ngitawuninika ukuphumula emiphefumulweni yenu bekani lijoke lami kimi futhi nifunze kimi ngoba ngimnene futhi ngithobekile kunjalo na wotani kimi nine nonke lenisebentako na lenisindvako futhi ngitawuninika ukuphumula emiphefumulweni yenu uma usebentela usuku lunye insuku letilishumi iminyaka lesihlanu iminyaka lengamashumi lamathathu nesihlanu iminyaka lengamashumi lasihlanu iminyaka lengamashumi layimfica uthi ukhathele futhi ukhandlekile wota kimi ngitokunika kuphumula ngitokwethula wonke lowo mthwalo wesono kuwe uthi ngingene kuwe uthi ngikunikete kuphumula lokuphelele nekweneliseka manje kuyinto kokuphumula na asivele sikucathulule lokhu nje kancanyana ubone ukuthi kuyini labanye babo bathi ngani uya kuyojoyina libandla cha ufaka ligama lakho encwadzini cha yeboke lihlobo lweluthithe lompapatiso wemandla cha ake sicathulule nje bese siyabona ukuthi kuyini ungathanda yini kwenta lokho khona lapha lokhu sisalindzile na sitawubona lapho Johane aya khona ngaleya kuluphi luhlobo lwelusuku laya kulona ngesikhathi Jesu afa emhlabeni nemsebenzi wakhe sewucetsiwe kwangena endzaweni letside manje asesibiyele kuIsaya sahluko semashumi lamabili nesiphohlongo nelivesi lesiphohlongo ngikhola ukuthi nguye manje Isaya 28:8 futhi asesifunde Isaya wamashumi lamabili nesiphohlongo umprofeti akhuluma iminyaka lengemakhulu lasikhombisa nelishumi nakubili ngaphambi kokuthi kwendeke manje bangakhi labangathanda kwathi ukuthi lisabatha leliciniso liyini kuphumula kweliciniso kuyini na nakuke manje naku lapho umprofeti akukhuluma khona futhi ngitone khombisa ukuthi kwendeka kuphi bukisisani Isaya 28:8 ngoba onke umprofeti aprofeta ngaleti nsuku leti ngoba onke ematafula agcwele emahlanda nemanyala bantu badla sidlo senkosi lobhemako futhi anatha futhi achamba emanga futhi ebe kude kungabe kusaba khona indzawo lehlandekile ngubani layo mfundisa kwathi ngubani longamfundisa kwathi namhlanje bangakhi labe Bible Graham namhlanje bekuyishumayelo lemangalisayo lashumayele ngayo ukuthi bantu bangawakholwa kanjani emanga futhi nje bachubeke kulawo manga futhi bathi thethelele ngisho kepha bacabange futhi bebenda lokwakungiko sive sasemerica sithatha wathi futhi athi lihluto lendvotha lehlanganiphile yasikile idwe umuntu lobhemaka athathe lamanye emanga adeveli futhi esikhundleni sekumenta sibula noma ngabe yini la ngiyo kubhema indlo lenjalo atame kumenta umuntu lohlanganiphile usiwula ngisho nekuthi ambheme abe kanzi ugcwele kufa nemdlavuza nako konke lokunye uthi abe solo amphafuta ehle nemaphaphu akhe usiwula hayi li lihluto lendvodza lehlanganiphile uthi ayikho indlo lenjalo umuntu lohlanganiphile akayisebentisi lento akukho kuphila ngaphandle uma kuku oyethels 92 noma lokuthi ithe lokunjalo Akukho ukuphila ngaphandle kwaKristu. Loko ukuphila kweliciniso sibili. Yini leyenda emadoda nabesifazane banathe leyo ndo na? Ngoba batama kwenelisa loko koma ekhathi lapho uNkulunkulu lakufaka ekhathi lapho kutokomela yena. Futhi batama kukwenelisa ngetindo temhlaba. Futhi kungaleso zathu sinaleto dinto. Kungaleso zathu bantu batiphatha kanjalo. Ngoba batama kuchetha loko koma. Loku kubo ngankulunkulu. Uthi devele ubaniketa kufa esikhundleni sekuphila. Wonke amatafula agcwele emahlanda. Bafundisi basesontweni. Konke lokunye bakhuluma ngako. Kulungile. Kuthi jabulisa lokuhlandekile lokuncane. Ayikho indlo lenjalo. Ngubani layo umfundisa kwathi. Uthi ende kubani kuconza imfundiso. Labo labalunyiliwe elubisini. Basuswa emabeleni. Manje asisesito tinswane. Ngoba umyalo ufanele ube setikwe myalo. Umyalo utikwe myalo. Umuca etikwe muca. Umuca etikwe muca. Lapha ingcosana nalapho ingcosana. Ngoba ngetindzebe letingingitako nangaletinye tilimo. Utokhuluma kulabantu laba. Nguloyo lashito kuye kuthi loku ku ini kugcina lisabatha. Kuphumula lapho khona ningaba ngulabakhathele. Wotani kimi nonke nine lenikhathele nalenisindvako. Ningabangela labakhathele ukuthi baphumule. Naloku kukuhlumelelisa. Kepha noko abathandzanga kuva. Kwende kanini loko na? Eminyakeni lengamakhulu lasikhombisa nelishumi nakubili kamuva ngesikhathi ngelusuku lwePentecosti indzebe letingingitako kahlala etikwebantu futhi bonke bagcwaliswa ngamoya loyingcwele futhi baqala ukukhuluma ngaletinye tilimi futhi moya loyingcwele wathatha impilo tabo futhi batiyekela tindlo tabo ta 7 bonake bangena ekuphumuleni naKristu Paula wathi kumaHebheru sahluko sesine dinele sesingenile ekuphumuleni kwakhe sewusiphumute kuto tonke tindoda live njengoba uNkulunkulu endile ngelusuku lwekudala kwakhe wangena ekuphumuleni kwakhe futhi singena kanye naye emva kokuba imisebenzi yethu ya 7 seyiphelile naloke lakho mbamba lisabatha leliciniso ngakho ke Paula wathathwa futhi wangena kulowo moya welisabatha futhi wahanjiswa ngumoya longcwele yonke indlela wawela wangena elusukini lenkosi. Kungani sinetimbi na? Kungani sinetingasatho na? Kungani sive sivukela sive na? Jesu weda inkosana yokuphila futhi bambulala. Emavikini lambalwa noma ngisho namanje unetindluzele letihlala emaveni labanzako nabo Santa Claus netinsimbi letincencethako nato tonke tinhlobo tetintho tilenga etulu lokungumgubho wemahedeni kulutsaba lolibandla laseKatolika bantu babhadala emanani lamakhulu futhi bantshintshiselana ngetipho netintho letinjengaleto emahedeni isimusu lusuku lwekukhonda. Uthe qinisweni Kristu akadalanga ngolusuku lwamashumi lamabili nesihlanu ngengongoni futhi. Bekangeke aze abe njalo. Uma wake waba seJudiya emagcuma agcwele lichwa kabi kakhulu kunalele kungiko lapha. Watalwa ngamabasa lapho yonke imvelo ivela khona. Manje kodwa kulisiko labo. Futhi kungani? Kungani senda leto dinto? Ngoba silandzela emasiko ebantu esikhundleni semiyalo yaNkulunkulu. Bona indlo lefana naleyo beyingeke yasho lutho. Kodwa benda nje lusuku lweteka kuthengiselana ngako. Kulihlazo. Lihlazo ngabo kwenda tinto letinjalo. Umkhosi wemahedeni. Kunini lapho Santa Claus ake aphathelana na Jesu khona? Kunini lapho logwatsha weliphasika noma inkukhu noma dipendwe ngoluhlobo loluthite lweinki noma lokuthite noma luhlobo loluthite lwalogwatsha lomncane lomhlophe lwaphathelana nekuvuka kwaJesu Kristu na? Aniboni ukuthi kanjani ukuthi livelethe kuthengiselana? Ngoleso sizathu bathengisa letincwadi leti letinzala temculo yokuthi inyukunya netithombe letingcolile nenhlamba netindlo letifana naloko kungoba imvelo yabantu ilangatelela lombhedo lonjalo ungenxaye ukuthi kunalokuthite lokungakalungi elifitweni abakaze bangene kuloko kuphumula kanye naNkulunkulu futhi bayekela letindlo leti lapho bangena kuloko futhi bemukele moya longcwele Bona ke bachedzile ngelive netindvo telive. Nkulunkulu wamthumela. Oh, angikholwa ukuthi wathathwa njengaPaula. Manje wenyukela emazulwini esithathu wase ubona tindvo. Kulungile. Moya loyingcwele lo ligugu lakwente emavikini lambala lendlulile lapha. Ake ngibone ngalamanye amagama bengwesaba kufa. Futhi moya loyingcwele wangiyisa ngale wase ngikhombisa ukuthi kwakuyini. Ngibuvile lo bufakazi. Kona ke uma sengibuya kona ke kufa luphi luthonsi lwakho na ngathunyelwa ukuthi ngibone lokho nje lokwakungesheya kwelikhethini kwangivumela ukuthi ngibuye ngitonitshela ukuthi ngesheya lapho asisito tipoko nemimoya singemadoda nebesifazane labasha labangafi labangaguli ngesheya kweveyili nje kufa ngeke kusenda lutho kuwe ngaphandle nje kwekukuthonsela ngqo kuleyo ndzawo. Manje Johane wathunyelwa esuka esichingini sasePatmos kumoya wawelela elusukwini lenkosi. Lolu lusuku lwebantu, bantu bayalwa, kodwa lusuku lwenkosi lutofika lapho le mibuso itoba yemibuso yenkosi yethu neyaKristu wakhe. Khona-ke kuyoba nesikhathi seminyaka leyinkulungwane lesikhulu. Lusuku lwenkosi, lusuku lwekuta kwakhe, kwehlulela kwakhe. Loko kuyoba lusuku lwenkosi. Lolu lusuku lwebantu, kungaleso sizathu bahamba, banibhamula futhi bende loko labafuna ukwenda ngani. Kodwa kuyoba nesikhathi banibite labanibita manje bagicike labangcwele netinhlanye. Kodwa kutofika isikhathi niyabona ukuthi ngeke bakwende loko. Bayomemeta futhi balile futhi bawe etinyaweni teni. IBhayibheli lathi kumalakhwe esine niyophuma nihambe ngisho emilotheni emva kokuba sebashe baphela nya lungabashiyeli kwasamphanza nagala. Nguloko kanye nje iBhayibheli leli kushoko labalungile bayophuma banyathele etikwemilotha yalababi. Kunjalo impela ngeke bashiyelwe kwasamphanza noma ligala. Akukho lutho kubuyela kulo futhi bayocedwa. Manje lolu lusuku lwemuntu kwenda kwemuntu imisebenti yemuntu libandla lemuntu imibono yemuntu kodwa lusuku lwenkosi luyeda. Manje beka kumoya ngelusuku lwenkosi kulungile futhi into yokuqala layiva ngesikhathi akumoya ngelusuku lwenkosi. Manje sithole livesi lelishumi kumoya ngelusuku lwenkosi futhi yena weva liphimbo njengelicilongo. Ake singedlulisi umfanekiso munye. Manje uma sifanele siuthathe kusasa ngawuthatha niyabona lo munye akacaphele leliwashi nje ukuthi ngingashiywa sikhathi. Kulungile. Manje ngangikumoya ngelusuku lwenkosi. Manje khumbulani into yokuqala lofanele uyende yini. Ngena kumoya letambulo leti titoke etite kanjani kuwe. Ngena kumoya utoke umthole kanjani moya longcwele. Ngena kumoya, ngena kumoya. Ngesikhathi usesone futhi waya emdansweni wangena kulowo moya. Oh he, waqala kushaya tandla takho nekushaya inyawo takho nekwenda emaphathi lamakhulu futhi waqala kuphonsa sigcoko sakho phansi futhi uhamba utungeleda futhi utungeleda utiphathisa kwesilima wawusemoyeni wako. Ungake ucabange nje umfo lobeka ngumdansi lomubi ngalokwendlulele aya emdansweni athi yebo ke futhi nine nonke ninesikhathi lesihle kakhulu ngiyacabanga. Oh bayothi wena sithothobala phuma lapha niyabona na. Hayi emdlalweni webhola umuntu lothithi ashaye ishumpu noma lenye indvo ahlale bese uyabuka bese uthi yebo ke ngiyacabanga lokho kuhle impela. Cha bewungeke ube ngumdlali webaseball lo Martini. Bewungeke ube wangempela. Bewungeke ube semoyeni webaseball. Uma umuntu ashaya ishumpu uyasukuma bese uyampongoloda. Hey, iwini ushaye sigcoko salomnye umuntu sisuke enhloko yakhe kanjalo. Akekho umuntu losho livi ngako. Khona ke ebandleni uma ungena kumoya sukuma futhi umpongoloze ludumo. Haleluya. Ayibonga inkosi. Lomnye umuntu ajike athi ngicikulo ngcwele. Oh mina ke thuthu. Ngitokubuta umbuto. Uma besibagicikile abangcwele ngenxa yokuthi senda lokho. Khona ke bona babagiciki labangasingcwele ngephandle lapho. Ngiyamane ngibe ngumgiciki longcwele. Bewungeke wena kunekuba ngilongasingcwele. He impela bagiciki labangasingcwele. Manje beka kumoya wangena kumoya. Khona ke tindvo ticala kwendeka futhi kwathi angangena ekhathi lapho weva licilongo. Manje licilongo lihlala limemetela kusondzela kwendlo letside. njengalapho uta inkosi iyasonzela bayokhalisa licilongo uma Jesu asonzela uyokhalisa licilongo kunjalo na ngesikhathi Josepha aphuma bakhalisa licilongo futhi manje indlo lethithe idangembili Johane wangena kumoya wase uvala icilongo weva licilongo wase uyajika ukuthi abuke ukuthi yini lebeyingemuva kwakhe ngesikhathi evele licilongo emva kokuba sekangene kumoya nawumbe bekadansa agcuma agijima nzawo tonke kulesichingi bekanesikhathi esimnanzi bekakumoya ngawo-ke futhi yena lokungahle kuvakale njengekwejelela lokungcwele kodwa angikaconzi ngaleyo ndlela niyabona beka ngaba kanjalo loko kuthi yebo-ke angahle kube bekenda loko ngikholwa ukuthi bekanesikhathi lesihle kumoya adumisa nje unkulunkulu ngoba kuloko ngqamashi lokwenteka ngesikhathi umoya wehlela etikwabo endzaweni ekucala ngesikhathi umoya longcwele ehlela etikwabo bayenza njengemadoda nebesifazane labadzakiwe futhi batiphatha kungathi bebadzakiwe futhi bakhwitilize futhi babita bachubeka kanjalo bate bantu bathi labantu laba bagcwele liwayini lelisha nguleyo ndlela labatiphatha ngayo ekucaleni ngako umoya uyeda futhi mhlawumbe watiphatha ngendlela lefanako niyabona na akukho lutho lolusha ngale le ndvo lena lena yinkolo yakudzala ya umoya ngelusuku lwenkosi manje siyakuzwa manje ini manje bekendani kwedluliswa kulesichingi manje umoya ngaleya wangena elusukwini lwenkosi futhi kwathi nje angawela wangena elusukwini lwenkosi weva licilongo kuyini na ngulo thithe asonzela lo mkhulu uyasonzela licilongo liyakhala lo thithe uyeda wabuka haleluya licilongo athi ngi-alfa na-omega wekuqala newekugcina hhayi isimemetelo semuntu wesibili noma semuntu wesithathu kodwa yena loyo muntu yedwa ngingiko kokubili alfa na-omega ngaphambi kokuthi nginibonise noma yini ngifuna kunatisa ukuthi ngingubani sambulo lesikhulu nato tonke bunkulunkulu bunkulunkulu lophakeme benkosi yethu ujesu kristu awukwathi kufinyelela esisekelweni sekuqala uze ukholwe ngiloko uma ngiloko petro lakusho phendukani bese-ke nibona kunkulunkulu nibhabhatiswe egameni lajesu kristu kuwo kuthethelelwa kwetonotene futhi khona-ke nilungele kungena kumoya into yekucala lofanele uyade bunkulunkulu bakristu ngingu-alfa na-omega ngisuka ku-a ngiye ku-z akekho lomunye ngaphandle kwami ngangikhona ekucaleni ngitawuba khona ekupheleni nginguye lobekakhona lokhona nalotokuta somandla kucabange lokho ngiloko lokwashiwo ngileli cilongo caphela johane sewungene kumoya kukhona lokutokwembulwa kuwe kuyini na kukhala kweli cilongo into yokucala ngingu-alfa na-omega wekucala kuto tonke tambulo o oh, soni khothama phendvuka manje ngaphambi kokuthi isikhathi sihambe kakhulu ngingu-alfa na-omega loko yinto yokucala lamadisa yona kuthi bekangibani ngubani lona losondzelako na ngabe lena yinkosi jesu inkosi nkulunkulu inkosi moya longcwele wathi ngingiko konke kwabo ngisuka ku-a ngiye ku-z ngisicalo nesiphetho ngingulowo longafi lwelo phakathi ngamvanyana nje simbuka ekubeni ngumuntu kwakhe lokukasikhombisa ubuke loko langiko khona-ke ngesicalo nesiphetho ngingu-alfa na-omega wekucala nowekugcina ngangikhona ngaphambi kokuthi kube khona kucala futhi emva kokuba kungasekho kwekugcina ngiyobe ngisekhona ngalamanye amagama wekucala nowekugcina futhi loku lokubonako kubhale encwadini bese ukuthumela kuwo emabandla lasikhombisa lase-asia e-efesu smina pergam tiatira sades philadelphia naselaodisiya kulungile sekucala kuto tonke tambulo bunkulunkulu lobuphakeme bajesu kristu ufanele wathi ukuthi ungubani uma uva leli phimbo kulungile liphimbo lelifanako lelavakala entshabeni sinayi liphimbo lelifanako lelavakala entshabeni yekuguculwa simo lona lelifanako loyo lofana nendodzana yemuntu manje bukani kuleli vesi lelilandzelayo kulungile ngase ngiyaguquka sahluko selishumi nakubili manje ngito wayekela la mabandla lawa kwemzuzu nje ngoba lonke leli viki lelitako litakuwo la mabandla niyabona ngako sitokwendlula nje loko kodwa wathi ledi ngitokuconzisa ukuthi uthumele lo mlayeto lengikutshengisa wona. Ngubani na? Ngiwekucala newekugcina. Ngingulowo lophakeme. Ngingulowo longisomandla. Futhi ngitele kuthi okutshela ukuthi ngikuniketa umlayeto loya kuwo emabandla lasikhombisa. Ngifuna ubhale, uwende ulungele, niyabona na? Nala mabandla lasikhombisa ase-Asia. Manje, bekangemabandla lapho ngaleso sikhathi lanemvelo kuwo leyayimelele le minyaka lena yemabandla latokuta. Manje ngase ngiyaguquka ukuthi ngibone leli phimbo lebelikhuluma nami. Ngase ngiguqukile ngabona tinsi tetibane letisikhombisa tegolide. Tinsi tetibane letisikhombisa tegolide. Manje lihumusho le King James lekungenteka ukuthi ninalo emkhathini weScofield noma mhlawumbe iThompson Chain noma namanye awo. Akukalungi lapho. Akusho ukuthi tinsi tetibane. Kuthi kwekuphatha tibane. Itsha tetibane. Ngiyakholwa. Leli kahle ligama lelilungile lelishiwo ehumshweni lasekuqaleni. Ngiyabona ngalamanye amagama leti dinzi tetibane leti sikhombisa egolide dati ngemabandla lasikhombisa uyasho kamvanyana evesini lemashumi lamabili lapha dinzi tetibane leti sikhombisa lotibonile tingemabandla lasikhombisa. Ngakho niyabona kube kwakulikhandlela masinyane laliyobe selisetshenzisiwe futhi lavutha laphela esikhashanyaneni nje. Kodwa akusiwe emakhandlela. Leso sitsha sesibane. Silinika njengesitsha sesibane. Nase ngiguqukile ngabona lofana nendodana yemuntu emkhathini we titsha tetibane leti sikhombisa. Manje bukani. Likhandlela masinyane beliyosheshe livuthe liphele. Beliyocima. Bekungayuba nalutho kulo ema-aweni lambalwa bese liyobe selilothile. Kodwa sitsha sesibane sikanjena. Lapha ake sithole umbhalo lapha. Ake sithole Zakariya wesine livesi lekucala. Khona-ke singakhona mhlawumbe sithole kuZakariya lapho loko lesikufunako. Zakariya wesine elivesi lekucala. Futhi ngiyakholelwa ke mhlawumbe ngaloku sitokhona kuhlanganisa ndzawonye loko lesikufunako.
I can't find Zachariah and Zephaniah, can I? All right.
Angikhoni kuthola Zakariya kuZefaniya. Ngingakhona na? Kulungile. IBhayibheli lami lelidzala selithi aligugeli phele. Zakariya wesine elivesi lekucala. Lalelisisani manje. Uthola sithombe lesihle lapha. Nengelosi, umprofeti manje. Iminyaka lengamakhulu lasihlanu nelishumi nemfica ngaphambi kwaKristu. Nengelosi leyakhuluma nami yaphinze yabuya futhi yangivusa njengemuntu avuswa ebuthongweni bakhe. Manje lo mprofeti usembonweni. Futhi yona yathi kimi, ubonani na? Futhi ngathi ngibukile. Futhi buka luthi lwesibane. Manje lelo ligama lelifanako lelihunyushwe ngekuthi sitsha sesibane. Konke siyigolide. Inesitshana esicongweni. Etikwaso. Leso kwakusibane. Netibane talo letisikhombisa etikwalo. Nemaphayiphi lasikhombisa kuletibane letisikhombisa. Letingetulu kwazo. Niyabona. Leminyaka yelibandla lefanako ikhuphuka. Niyabona na? Tihlahla tinquma letimbili letiseceleni kwani. Manje hlobo luni lwebokhela ini kuleto dibane esikhathini selibhayibheli na? Ngabe ukhona lo watiko emafutha, hlobo luni lwemafutha, emafutha emncuma. Tihlahla temncuma letimbili kuyini na le testamenti lelisha nalelidzala? Nguletimbili time ngayo. Lo munye ungesekudla salesitsha nalo lo munye ungesencele lapho. Futhi ngaphendvula futhi ngasho kule ngelosi leyakhuluma nami ngathi yini leti Nkosi yami. Nale ngelosi leyakhuluma nami yaphendvula yathi kimi awathi wena kuthi yini leti. Futhi ngathi cha Nkosi yami. Yase iyangiphendula futhi yakhuluma nami ithi loku kulive lenkosi kuZerubhabheli. Ithi kungabi ngemandla kungabi ngebukhulu kepha kube ngemoya wami. Isho inkosi yemabandla itobuyisela iJerusalema. Manje luyini luthi lwesibane na? Sitsha sesibane. Futhi caphelani, kuthi kuhle kanjani. Lapha ngesikhathi aguquka, wabona lona lofana nendodana yemuntu lapha eme emkhathini wetitsha 30 bani letisikhombisa tegolide, lokusho iminyaka yelibandla lesikhombisa letokuda. Uthi liphayiphi ngalinye noma sitsha sesibane sihukelwe ekhathi esitsheni sekuthuncisela semafutha lesikhulu. Uthi kula mafutha kuvela kukhuphukele esibaneni lesime ngalokujekile kancane lesibekwe nenzambo yesibane kuso. Nale nzambo yesibane ilengela phansi ingene emafutheni. Uthi kuphela nje bebathela emafutha ekhathi esicongweni sale sitsha lesasigcwalisa icu lesikhulu kakhulu neligala lelikhulu, futhi agijima aphumele eticweni kanjena. Futhi sibane sinenzambo yesibane ilengela phansi leliphayiphi lingena sisolo nje sivutha busuku nemini. Awuzange sewuthingeke usikhanyise, asizange sesicime. Bebachubeka nekuthela emafutha kuleli phayiphi lelikhulu. Futhi letitsha leti 30 bane letiphuma njengalesi tathi netibane tibekwe etikwato. Lenzambo yelilambu isuka esibaneni igijime yehle ingene lapha, ithola kuphila kwayo lapha. Oh, kwehluke kanjani esibaneni, kwehluke kanjani sitsha sesibane futhi sidonsa emafutha. Manje letitsha leti 30 bane umlilo wawukuletitsha leti 30 bane etestamentini lelidzala. Uma bokhela sibane sinye, bebangokheli sibane lesilandzelayo ngemlilo lofanako lebebanawo esandleni sabo. Bebokhela sibane sinye bese bayasiphakamisa, futhi bokhela lesinye sibane bese basibeka phansi, futhi bokhela lesi sibane bese ke bathatha futhi bokhela lesi sibane ngemlilo lofanako laba uqale ekuqaleni. Oh, ngiyethemba ukuthi akunethi etinhloko. Jesu Kristu lo nguye itolo namhlanje phakathi. Umlilo lofanako, moya longcwele, wokhela onke alawo mabandla endasi ngo kuyo yonke iminyaka. Akashongo yini Jesu kuJohane longcwele welishumi nesihlanu, mina ngingumvini nina ningemagala na? Manje ungumvini omkhulu thina singemagala. Manje umvini awutheli sithelo. Kuthi ungathatha sihlahla setithelo letifana nemawolinji njengeliwolinji, futhi ungathatha ligala kuso yeboke ngingathi sihlahla seligrapefruit, bese uvula nje indzawo lencane esihlahleni emawolinji bese ufaka lelo grapefruit kuso litokhula. Uta ngalapha futhi uthathe ligala lelilamula bese ulifaka esihlahleni semawolinji litokhula, noma uthathe lihananati futhi ulithathe noma ngusiphi sithelo sesihlahla letithelo letifana nemawolinji, ithanjerini noma ithanjelo noma ngusiphi saletho thithelo letihlahla setithelo letifana nemawolinji, futhi difake kulesihlahla lesi, futhi sitokhula ngempilo yaleso sihlahla semawolinji. Kodwa angeke sithele emawolinji, sitothela ema-grapefruit, sitothela emathanjelo, sitothela emalamula, kodwa sikhula ngekuphila kwalo mvini sibili. Kodwa uma lo mvini uke wahluma lomunye umvini, lelinye ligala liyoba wekuphila lokufanako lokukuwo, litothela liwolinji. Ngoba ekucaleni emanzini yawo kubuphila kwesihlahla seliwolinji, kodwa lamanye angaphila ngaso kuphela nje uma imvelo yesihlahla letithelo letifana nema-olinji. Kodwa ngeke sithele sithelo sasekucaleni ngoba asisiso sasekucaleni. Ngule ndlela libandla lelingayo bahlukanise umvini base bafakela i-Presbyterian, i-Methodist, i-Baptist nakanjalo njalo. Uthela sithelo se-Baptist, sithelo se-Presbyterian, sithelo se-Methodist, kodwa uma kuke leso sihlahla sike saveta lomunye umvini, uyoba lihlobo lomfanako lwemvini lowawuletha ngelusuku lwePentecost, umvini wasekucaleni. Uyokhuluma ngetilimi futhi ube nemandla netibonakaliso takristu lovusiwe kuwo. Ngani na? Ngoba uhluma ngemthombo wemvelo lohlanyelwe kuwo. Empeleni awukahlanyelwa kuwo, utalelwa kuwo. Ayibongwe iNkosi. Oh he, angitange ngicabange ngaloko ngaleso sikhathi-ke. Niyabona lena eminye ifakelwe, bayifakela esihlahleni, ngako ithela luhlobo lwayo lwesithelo. Ngeke bakhone kuthatha lona, abakholelwa kulowo ngoba abakaze bathi lutho ngawo. Kodwa uma italelwe kulolo hlobo, lolufanako lokuphila lokuphuma kuleso sihlahla kuloko kuphela lengakutshela kuphila kwesicu sasekucaleni letibane leti tonke tingena khacha esitheni sinye lesikhulu kakhulu ibambiso sinye lesikhulu kakhulu naleti imfica letehlukahlukene noma tibambiso tetibane letisikhombisa letehlukahlukene letiphuma kuso futhi lapho sebakwendile ngasinye saleto tibane tati dronsa emthonjeni omkhulu wekuphila kwaso futhi kukhanya kwaso kwakunesibane sicwiliswe phansi kulomphongolo lomkhulu oh sithombe lesihle kanje pho kalenye yaleto tinkhanyeti letisikhombisa kwakumelele lokho nekuphila kuvutha ngamoya longcwele lapha futhi ku nekukholwa uvuthiswa ngumoya longcwele futhi impilo yakhe isibane noma akusiso sibane kepha insambo yesibane lecwiliswe yangena kumoya longcwele yangena kuKristu futhi ngaleyo nsambo yesibane umunya kuphila kwaNkulunkulu kuniketa kukhanya ebandleni lakhe oh sithombe lesinje pho selikholwa leliciniso uniketa hlobo luni lokukhanya na lihlobo lolufanako lokukhanya lolwalukhona ngesikhathi sibane sekucala sokhelwa ngesikhathi umnyaka welibandla yokucala ucala kwakuyi-Efesu bawula ingeleyo siyalelo bandla lenye yetinkanyeti kunetinkanyeti letisikhombisa lokusho tingelosi letisikhombisa tithunywa kuleli viki ngingathatha umbhalo nemlando futhi ngifakaze kini ngatinye taleto ithembekile engelosini ngayinye futhi yonke ingelosi yayinekukhanya lokufanako kunjalo bese kuthi-ke emkhathini wale minyaka ngulowo lomkhulu lotako caphelani manje tidonsa kulo mphongolo wemafutha lomkhulu kukhanya kuphila kucwiliswe kukristu wena ufile futhi kuphila kwakho kufihlwe kukristu noma kufihlwe kunkulunkulu ngakristu futhi kwabekwa luphawu ngamoya loyingcwele akukho ndlela nhlobo kuthi ike ikususe wena lapho ungakwenda kanjani na akekho umuntu longakuphathamisa kuphela kwekuphila kwakho kuvutha ngamoya longcwele oh kuvutha uniketa kukhanya licwiliswe kuphi lelinye luhlangothi lokuphila kwakho na kukristu wena ufile ufihlwe kukristu moya longcwele ukuvimba lapho kuthi ungakhona the veli akakhoni kukuthinza amen angahaza futhi abange umsindo ngisho nekufa cobo lwako ngeke kukuthinze oh kufa luphi luthonsi lwakho na kuphi kuncoba kwakho na akabonge uNkulunkulu losinika kuncoba ngenkosi yethu uJesu Kristu kuphela kwaleli vesi ake silifunze uthi nase ngigucukile ngabona tinsi tetibane letisikhombisa tegolide nasemkhathini waletinsi tetibane tegolide lomunye lofana indoda nemuntu hey nicaphelile na tinkanyeti tinsi tetibane tibane kusho kuthini loku kusho kuthini loku na kuthi simiselo sesikhathi lesiphila kuso sikhathi sasebusuku emakhandlela netibane netinkanyeti kusho busuku futhi yendani inkanyeti na ibonakalisa kukhanya kwelilanga kuze kubuye lilanga alibongwe ligama lenkosi futhi umfundisi sibili wankulunkulu akabonisi kumanyata lokuthithe nje cichu semetshiso lesithithe likhoba leli thithe lelivuthako ubonakalisa imisebe lesagolide yakristu ebandleni kuthi usenguye futhi uyaphila futhi ukhanya kimi amen nguloko kukhanya lakubonisako inkanyeti ibonisa kukhanya kwelilanga niyabona ngako sibonakalisa kukhanya kwendvodzana yankulunkulu senda into lefanako layenda aniketa kukhanya loboluni lokukhanya na kukhanya kwelivangeli kulabo manje ake simbukisise sithubachubeke nje sithatha lonke laleli vesi lelishumi nakuthathu nasemkhathini lapho kusekhathi nenzawo waletinsi tetibane tegolide lomunye lofana indoda nemuntu yembethe sembatho lesifika phansi elunyaweni futhi avunule ngelibhande legolide esibeleni sakhe manje nabo bufakazi lobengetiwe bekuthi le mfundziso icinisile ngako kulusuku lwenkosi nimcaphelile na bekangesuye umpristi ngalesikhathi lesi kanjalo futhi bekangesiyo inkosi bekangimehluleli caphelani umpristi umpristi lomkhulu uma angena enzabeni lengcwele noma kwangena ekukhondiseni enkonzweni bekati bopha elukhalo abophe libhandi lakhe elukhalo kwakusho ukuthi bekakhonda bekangalibophi emahlombe akhe kodwa nangu aphuma nelibhande liboshwe ngetulu aneseshi ehlombe lakhe atibophe nasetibelene sifuba ngelibhande legolide atibophe etulu kakhulu kuyini na ummeli umehluleli umehluleli neseshi ehlombe lakhe atibophe etulu lapha hayi ngaphansi njengempristi niyabona lokho khombisa ukuthi bengasekho ebupristini bakhe manje Yohane wahamba indlela yonke wawela wangena elusukwini lenkosi uthi wayibona ita njengemehluleli niyakholwa ukuthi ungumehluleli na asifunde Johane longcwele 5:22 masinyane nje sitobona ukuthi ungumehluleli yini noma cha Johane longcwele 5:22 ngoba uyise akehluleli muntu kodwa ukunike indodzana konke kwehluleli ngabe kunjalo na ungumehluleli umehluleli lomkhulu futhi Johane ukhombisa ukuthi bengekho elusukwini lesiprofetho sakhe njengemprofeti kanjalo futhi akaphumi athi ngcu angene etinsukwini tebukhosi bakhe kodwa bekaselusukwini lenkhosi njengemehluleli Manje bangakho lokwatiko ukuthi umpriesti anelibhandi lakhe insambo yakhe emgceni welukhalo lwakhe kwakusho ukuthi beka semsebenzini na noma ngibani lofunda ematestament lowathi testament lelidala uyakwathi lokho lapho umpriesti avunule libhande ngalapha kusemsebenzini uyingceko kodwa bekavunule libhande etulu lapha umehluleli asifunde sichubachubeke libhande legolide lekuvunula lali ngasetibeleni kunjalo etulu ngalapha bekangimehluleli manje sitofunda inkatimulo lekasikhombisa yekuba ngumuntu kwakhe ohe lokhu kungenda ngimemete ngisake fiki ngisho nakubo caphelani oh lena yinto lemangalisa kakhulu lalelani nje Nenhloko yakhe manje bukusisana udindo letisikhombisa lapha uyakusho inhloko yakhe inwele takhe emehlo akhe inyawo takhe liphimbo lakhe indlo letisikhombisa latishito lapha inkathimulo leka sikhombisa ya Jesu Kristu ake ngiwufunze inhloko yakhe nelunwele lwakhe kwakumhlophe njengeboya betimvu mhlophe njengelichwa emehlo akhe emalanga emlilo inyawo takhe tifana lithusi lelikhathimulako kungathi belishiswe esithandweni semlilo neliphimbo lakhe umsindo wemanti lamanengi futhi futhi bekaphethe tinkanyeti letisikhombisa esandleni sakhe sangesekudla nasemlonyeni wakhe kuphuma inkemba lekhaliphako lesika ngetinhlango sitothi imbili nebuso bakhe bunjengelilanga likhanya ngemandla alo umbono lo nje pho yini layibona lapha na indodzana yankulunkulu lekhathi mulisiwe neluphawu manje ake nje silungele manje Oh hey, bengicabanga ukuthi lokho bekuyimfica, iphotho ngokuphela. Ngisengayaqali nonke, kulungile. Lokho kuhle. Manje lucolo kulawo mnakethu labemini. Bangenda ngibe nekwesaba kubabona bema. Ngiyabona, ngoba ngiyathi ukuthi imilende yabo ibuhlungu. Kube benginalenye indlela nje bazalwane. Yanoma yini lebe ngingayenda, bengingakwenda noma kanjani kukwenda. Manje ngifuna nithole lokhu kabi kabi. Futhi manini sikhashanyana futhi uNkulunkulu utoninika umvuzo ngalokucebile ngomkhuleko wami manje caphelani into yokucala manje siyachaphela inhloko yakhe netinwele takhe kwakumhlophe njengeboya betimvu inhloko yakhe netinwele takhe kwakumhlophe njengeboya betimvu manje akusho ukuthi beka sagugile lokwenda lokho lokho kwakungesiso sizathu sako Bengakaguki kwenda lokhu. Beka kwakungenxa yesipiliyoni sakhe nekufaneleka kanye nekuhlakanipha kwakhe. Ngoba uphakathi futhi liphakathi angeke liguge. Niyaqonza na. Ake sivule kucala futhi sitokwenda sithombe sakhe ngephandle lapha njengoba lokhu futhi sitothola ukuthi uyini. Manje ake sivule kuDaniela wesikhombisa livesi lemfica. Kwemzuzu nje nibona sithombe lesifanayo kuDaniela lapho eda khona njenge ngalapha esikhathini sasendlu. Futhi kanengi wonke umuntu umfundzi weBhayibheli wathi ngamashiki ukuthi siqonze kuphi khona manje. Daniela wesikhombisa nelivesi lemfica ngitocala kulesiphohlongo. Futhi ngabuka loluphondo futhi buka nako kuvela lolunye luphondo loluncane. kancane lolungaphambi lolungaphambi kwalo letintsathu tetimbondo tekucala tasiphulwa ngetimphandze futhi buka kulolu phondo lolu kwakunemehlo lanjenge emuntu nemlomo lokhuluma tintfo letinkhulu futhi ngabuka kwaze kwabekwa tihlalo tebukhosi manje lalelani lalelisisani manje niyangiva lemuva kahle na Kanini amen uma ningiva ngibute umkami emuva lapho ngicabanga ukuthi lo mbhobho lapha ukhala kakhulu lapha awunjalo na manje ngimemeta kakhulu ngiyacabanga kulona kulungile manje Daniela wesikhombisa livesi limfica futhi ngabuka kwaze kwabekwa phansi tihlalo tebukhosi Nalo mdzala wetinsuku wahlala loyo tembatho takhe tathi mhlophe njengelichwa nelunwele lwenhloko yakhe lwalunjenge boya betimvumbamba lo mdzala wetinsuku sihlalo sakhe sebukhosi sasingemalanga beemlilo nemasondo akhe bekavutha umlilo futhi imidwa yemlilo yemlilo wavela waphuma embi kwakhe netingulungwane tetingulungwane tathi mkhonda nelishumi letiphindwe kati ngulungwane letilishumi tema embi kwakhe futhi kwamiswa kwehlulelwa netincwadi tavulwa linwele letimhlophe bonke noma ngibani uyathi ukuthi behluleli bakadzeni etinsuku intasendvulo njengebahluleli bemangisi bebavame kufaka iwigi lemhlophe njengelichwa bangakhi labakukhumbulako lokho na behluleli bakadzeni basendvulo bebafaka iwigi lemhlophe ngoba beba kuthi nangu lapha akhombisa futhi kuthi Johane ungaleya elusukwini lwenkhosi wambona njengemehluleli amen hayi njengempriesti hayi njengenkosi hayi njengemprofeti kodwa njengemehluleli uyise ngujohane longcwele 5:22 wanikela konke kwehlulela kuye uthi ungumehluleli manje uthi akutowehlulela tive oh ngalolo suku lapho umbona kanjalo inwele takhe tathi mhlophe njengelichwa Daniela wambona etha kulo mdzala wetinsuku mbukisisene ahlanganisa leti totimbili ndzawonye kulungile Futhi kwemiswa kwehlulela netincwadi tavula futhi ngabuka ngaleso sikhathi ngenxa futhi ngabuka ngaleso sikhathi ngenxa yeliphimbo lalamakhulu lamakhulu emazi loluphondo cha ngisenzaweni lekungesiyo anginjalo na Daniela wesikhombisa livesi lemfica ya naku lasikhona nemasondo akhe futhi umuntu owemlilo wavela futhi weta uvela kuye nemashumi etinkulungwane eta futhi amkhonda futhi ngabuka ngaleso sikhathi ngenxa yeliphimbo lemavi lamakhulu loluphondo lolwakhuluma futhi ngabuka ngisho saze sahlatshwa silo kwabhutshiswa umtimba waso futhi sanikelwa kuthi sibe malangabi lavuthako kepha mayelana naletinye tilo tonke kubusa kwato kwasuswa loko ngiwo onke emandla ebetive nemibuso letokuwa kepha noko kuphila kwato kwelulwa lichi nesikhathi futhi ngabona embonweni wasebusuku futhi buka kuthi amunye lofana nendvodzana emafelizulu mbone etha kanjani manje ekuseni evesini lesithathu na Eta ngemafu elizulu indvodzana yemuntu kuta munye lofana nendvodzana yemuntu ngemafu elizulu futhi ufika kulomdzala wetinsuku futhi wasonzedwa edvute embi kwakhe futhi yanikwa kubusa nenkathi imulo nembuso futhi bonke bantu tive tilwini bayikhonde lokubusa loku kukubusa lokuphakathe lokungayukwendlula nembuso wayo uyoku umbuso wayo loyo longayucithwa wotani kulomdzala wetinsuku lotinwele takhe tathi mhlophe njengaboya betimvu najohane waguquka futhi wabona munye lofana nendvodzana yemuntu eme emkhathini wetinzi letibane letisikhombisa tegolide anetinwele letimhlophe njengelichwa umehluleli angakatibophi ngelibhandi elukhala kodwa atibophe ngelibhande ngasetibeleni etulu lapha umehluleli Neseshe mehluleli ehlombe lakhe wema nelegolide lelihlandekile lelingcwele lelicwengekile libhande lelalimbambe kulunga kwakhe simbonyo sakhe bekambonye yonke indzawo kute kuyofika etinyaweni bukisisani kubonakaliswa lokukasikhombisa kwekuba ngumuntu kwakhe nenkathi imulo Manje ngiyakholwa livesi lelishumi nakune inwele takhe inhloko yakhe netinwele takhe kwakumhlophe njengeboya betimvu, kumhlophe njengelichwa, nemehlo akhe beka emalangabi emlilo, inhloko tinwele, emehlo beka njengemalangabi emlilo. Cabangani ngako nje, lawo mehlo lake afiphaliswa tinyembeti temuntu, manje bese abengemalangabi emlilo, nentukuthelo ume lapho njengemehluleli lothukuthele. Kungani namala na? Oh so nicabanga ngaloko, cabanga ngako lunga leli bandla leli sivuvu, cabanga ngako Catholica, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, cabanga ngako Catholica. Le ntombi mfo yena uMaria yathi ngeka ikhuphukele ePentecost futhi yemukele moya longcwele futhi iyenze futhi itiphathise kwesifazane lothakiwe, yena kanye nje lo nina waKristu. Wathi ngeka athole lokho ngaphambi kwekuthi avunyelwe kuya ezulwini. Nitofinyelela kanjani nini bantu besifazane nganoma yini lengaphansi kwaloko na? Cabangani ngako mathotsa, ngamunye wenu tinwele takhe nemehlo akhe ake afiphaliswa tinyembete muntu, kepha noko ngifuna nicaphele lokuthite ngalawo mehlo. Ngesikhathi asesemhlabeni bekafiphaliswe tinyembete njengemuntu ngoba wakhala ethuneni laLazaro. Kunjalo ligcwele luvelo buntu bakhe, bekembethe beka nkulunkulu embethe buntu kude asuse sono. Kodwa noko ngemuva kwalobo buntu bekanalokuthite emva kwakhe, lokwakungabuka phansi ngqo enhlitweni yemuntu futhi athi konke ngaye. Ngani na? Kwakunalokuthite ngemuva kwakhe, kepha noko bekembethe umtimba lofanayo, kepha bebangathi ukuthi kwakungubani. Uma ungakholwa wathi kuthi nginguye, utofela etonweni takho. Kunjalo uma ngingenzi imisebenzi yababe wami, khona-ke ningangikholwa. Kodwa uma ngenza imisebenzi yababe wami, khona-ke kholwani le misebenzi uma ningangikholwa. Oh, wathama kanjani kuyisa umlayeto kubo kambulo, bekakhona kubuka phansi ngqo enhlitweni yemuntu athi konke ngaye. Ngicabanga kanjani ngaloko? Lawo mehlo lake ahlaba etikwetinsaba, abuka ebusweni balohluphekako kuthi bekakhala njengemuntu, kepha noko bekangathatha umoya wankulunkulu ngemuva kwalowo mbono wemuntu lapho kuthi abone tonke tintfo, tintfo letati khona, leto tintfo letati khona, tati khona netintfo letati tokuta, abikethela kuphela kusukela ekucaleni. Loku ngenxa yokuthi uNkulunkulu bekangemuva kwalawo mehlo emuntu. Vumela uNkulunkulu angene empilweni yakho bese uyakulawula kuthi utokukhombisa tintfo letitako, ngoba akusesiwe ngumoya loyingcwele empilweni yakho emuva lapho abuka ngalawo mehlo lafako kukhipha tintfo. Oh luthumo uNkulunkulu, ngitothulula umoya wami ethi kwayo yonke inyama kuthi emadodzana nemadodzakati enu ayoprofetha, insizwa tenu yobona imibono, emadodza namadzala enu aphuphe emaphupho. Haleluya! Ngaletinye tikhathi udzingeka akulalise kude akhone kubuka ngawe, kodwa ngalokucinisekile utokukhombisa tikhathi letiningi. Insizwa tenu yobona imibono, emadodza lamadzala enu aphuphe emaphupho ethi wencekukati netingceku letitisebenti tami. Ngitothulula umoya wami hhayi ethi kwemadikhoni nebelusi bami, nasethi kwe wami ethi kwanoma ngubani lothandzako ethi kwayo yonke inyama ngiyothululela umoya wami. Niyamangala kuthi kungani ngimemetha lokho kakhulu, kodwa kungena kule minyaka yelibandla. Oh nako lapho bekakhona lawo mehlo, futhi khumbulani ngalelinye lilanga lawo mehlo bekafiphaliswe tinyembeti, lawo mehlo atokuma ekwahlulelweni, manje anjengemalangabi emlilo agijima aya emuva nasembili kuwo wonke umhlaba, futhi akukho lokwentekako ngaphandle kwaloko lakwatiko. Ohe kuxoshiwe, agijima aya emuva nasembili kuwo wonke umhlaba, abuka wonke umnyakato, abona wonke umcabango, athi yonke into loyentako izindlo tenhlitiyo loko lohlose kukwenda, wathi konke ngako. Uyathi kuthi noma uyamthandza yini, uyathi noma tinhloso takho tilungile yini kumkhonda, wathi konke ngako. Uthi kutoba yini lapho sewuma ngalolo suku lapho sonke sono singcunu embi kwakhe, futhi ema lapho esihlalweni sebukhosi lesimhlophe sekwahlulela na? Nkulunkulu ngikhulule kuleyo ndzawo Angifuni kubona lokho. Lapho uNkulunkulu lothukuthele aphuma lapho anemlilo umanyata emehlweni akhe, anekulunga. Le wigi lemhlophe etikwenhloko yakhe kanjalo, nemehlo akhe amanyata umlilo. Lo wathi yonke imicabango yenhliziyo yakho, nako konke lowake wahlosa kukwenda, ngifihle ngale edwaleni leminyaka. Leli hleshu lelwe mine umfolo mdzala bekavame kuhlabela lapho wonke lomhlaba usha mani ngakimi mani ngakimi uthi akuthi sifuba sakho sibe ngumchamelo wami ngifihle ngale edwaleni leminyaka uNkulunkulu angifuni kwehlulela kwakho angifuni kwakho lengikufunako ngumusa wakho Nkosi ngiphe umusa wakho hayi bulungiswa bakho lobulungile Ngiphe nje umusa wakho. Hayi imithetho yakho. Hayi noma yini. Ngiphe nje sihawu Nkosi. Nguloko kuphela lengingakuncenga. Angiti nalutho etandleni tami. Angikalungi akukho kubalelo. Ngibambelela kuphela kalula esiphambanweni sakho Nkosi. Nguloko kuphela lengikwatiko. Munye uta kutothatha indzawo yami. Buka lobuntu bakhe. Lobuka sikhombisa manje bebuntu bakhe. Futhi nitobona ukuthi Ngulogo lakwenda inhloko yakhe yayimhlophe njengelichwa njengeboya betimvu lunwele lolumhlophe nemehlo akhe anjenge ake sibone inhloko yakhe yayimhlophe njengelichwa nemehlo akhe anjenge malangabi emlilo netinyawo takhe tatifana lithusi lelikhatimulako kwangathi tatishiswe esithandweni semlilo Bukisisani manje, isandza kucaphela lapho atimbonye khona, niyati, manje bukisisani, inhloko yakhe, emehlo akhe, manje wehlela etinyaweni takhe, njengelithusi. Bukisisani kwehlukana kuleso sithombe, lapho Johane asibona saJesu, naleso Daniela lasibona, sembuso welive, inhloko yegolide nakanjalo njalo. Bukani loko lesi, lebesi lapha, kume lapho lithusi, likhuluma ngani lithusi na? Lithusi likhuluma ngekwehlulela. Kwehlulela kwaNkulunkulu. Kuyakhombisa ukuthi inhloso yakhe legcwele iyeda lapha emhlabeni njengaNkulunkulu. Kuthi endiwe inyama. Kuthi wasifela. Kuthi wathatha tehlulelo taNkulunkulu. Kwehlulela kwaNkulunkulu. Kuthi wemukele umbuso lolithusi. Kuthi locinile. Kuthi awunakunyakatiswa. Akukho lutho lolucine kwendlula lithusi. Kuthi akukaze kutholakale lutho. Lolungali phatamisa kwehlulela lithusi likhuluma ngekwehlulela kwaNkulunkulu kwendlulisiwe bukani inyoka yelithusi ehlanga yayimeleni leyo nyoka yelithusi na inyoka yayimelele sono kodwa ngekuba lithusi kwehlulela lo sekuvele kwendluliselwe esonweni manje caphelani futhi tinsukuta Eliya lapho sebale Eliya njengemprofeti lo mtiya lomncane umnyaka welibandla lasendlule ngalolunye lwalethi insuku leti ngitoveta futhi nginikhombise ukuthi Israel bekaneminyaka yelibandla lesikhombisa naye futhi ifanekiswa ncamashi nalena futhi eminyakeni wabo welibandla etinsukinta Eliya bamala futhi kuneminyaka lemithathu netinyanga letisithupha kwakude mvula futhi lo mprofeti wasendvulo washo ukuthi ibhakabhaka tatibukeka njengelithusi kwehlulela kwaNkulunkulu etikwetive ngenxa yekwala uNkulunkulu nekulalela Jezebel lithusi liphindze limelele kwehlulela kwaNkulunkulu ealtari lapho umhlatshelo wawubulawela khona ialtari yelithusi wawubulawa yona kanye nje isekelo kwakulithusi kwehlulela wanyathela litshe lekusila liwayile ndukutselo yaNkulunkulu futhi wathatha kwehlulela kwethu wakubeka eti kwakhe vulani esambulweni selishumi nemfika livesi lelishumi nesihlanu umzuzu nje Ake sibone ukuthi wendani. Sambulo selishumi nemfica livesi leshumi nesihlanu. Asifunde umzuzwana nje. Uma ningakuthola, ya ake sicale cishe, ake sibone cishe livesi lelishumi nakubili. Emehlo akhe be li emalangabi emlilo nasenhloko yakhe kwakunemichele, imichele leminingi. Futhi bekaneligama lelibhaliwe lelingadiwa ngumuntu ngaphandle kwakhe kuphela. Futhi bekanibese ingubo lenyiwe engatini. Neligama lakhe lalithiwa ulivu waNkulunkulu. Manje khumbulani, ligama lakhe lalingesuye livu waNkulunkulu. Ligama lakhe lalibitwa ngaloko. Niyabona na, ligama lakhe lalithiwa ulivu waNkulunkulu. nemibutho yetembi tasezulwini imibutho yetembi lebeyisezulwini yamlandzela igibele emahhashi lamhlophe yembethe ilineni lecolekile lemhlophe nalehlandekile nasemlonyeni wakhe kuphuma inkemba lekhaliphako kuze ashaye sive ngayo futhi yena uyotibusa ngenthonga yensimbi futhi uyoyinyathela yini leyo na nyathela litshele kusila liwayini lenthukuthelo yelulaka lwankulunkulu somandla wendani yena lulaka lwankulunkulu lwalisethi kwethu ngekubadona ngabe kunjalo na kude lobekangathi sinzisa akukho lesasingakwenda sonke sidalelwe esonweni sakunjelwa ebubini sifika eveni sikhuluma emanga uthi wendani na weda emhlabeni haleluya wase unyathela litshele kusila liwayini lonke lulaka lankulunkulu somandla lathululelwa eti kwakhe wena ufanelwe owundlu lankulunkulu ngoba wahlatshwa athatha tono telive atiletha eti kwakhe futhi wethwala tono tethu lowo nkulunkulu wathululela intukuthelo yelulaka lwakhe eti kwakhe futhi yalinyadwa ngenxa yetiphambeko tethu yahlushwa ngenxa yobubi bethu ijeziso sekuthula kwethu eti kwayo futhi ngemivimba yayo siphilisiwe thine akakaze umuntu afe njengaleyo ndvotha yahlushwa ingadi yate ehlukana nemandi emtimbeni wayo nemathonzi engadi awa aphuma eshiyeni lakhe ngaphambi kwekufa kwayo litshe lekusila liwayini lelulaka lenthukuthelo lwankulunkulu somandla ngalelinye lilanga letho tinyawo telithusi tebulungiswa ludumo uma efika njengemehluleli uyonyathela umphiki uKristu natho tonke titha takhe haleluya uyohamba emhlabeni aphethe inthonga yensimbi esandleni sakhe amen. Oh, phenduka mngani lo soni. Lapho usenelithuba lekuphenduka. Dama, ucime bese ucabanga ukuthi inzatshana lencane nje lengeke yenteke. Kutokwenteka. Bekungeke nje kwenteke kimi. Kutokwenteka kuwe. Inyawo telithusi anyathela phansi titha takhe. Ngoba wahlushwa futhi wanyathela litshele kusila liwayini lenthukuthelo yankulunkulu kude akhokhele tono tethu bese ke thine lesinelicala lesiphuyile ibungu letilusizi njengoba sinjalo sibhekise impumulo yethu lencanyana etulu bese sifunza luhlobo lokujita lencwadi lengakholelwa nkulunkulu futhi sitame ukucabanga ukuthi kude nkulunkulu futhi sithi akukho lutho lokunjengalokhu futhi kwehlulela angeke kufike yena uyothatha leto tinyawo telithusi bese uhlakata akhiphe isitha sakhe utogwedla eti kwemphiki uKristu uyothatha lawo mabandla ebahlubuki bese awadubule angene eliphakatheni ngaleya zawanathite emlilweni locothulako lapho liyocothulwa futhi uqedwe ngalo futhi uyobusa emhlabeni yena nelibandla lakhe kude kube phakathe ludumo inhloko imhlophe njengoboya betimvu kulunga sipiliyoni bugagu lokwenele kuhlakanipha kuguga lokumhlophe kukhuluma ngenhlakanipho budzala uyakwati lakwentako ungumthombo wenhlakanipho ungumthombo wesipiliyoni ungumthombo wayo yonke indlo lenhle ngakwe umelelwe kulona lo njengendodana yemuntu bekembethe etinwele letimhlophe tilengela phansi Daniela wambona iminyaka leminengi lengamakhulu iminyaka lengamakhulu lasikhombisa futhi wathi bekangilomdzala wetinsuku nalofana nendodana yemuntu eta emandleni futhi wahlangana nalona lomdzala wetinsuku nekwehlulela kwabekwa Manje ngifuna ukubuta lobutsite ngikhuluma nawe bandla lelisivuvu intombi ntho letilishumi taphuma kuyohlangabetha inkosi letisihlanu tathu dathi hlanganiphile letisihlanu titihula njengoba sithethe manje ekuseni leso sihlahla lesifakelwe manje khumbulani lapho setiphumile kuyohlangabetha uNkulunkulu manje bukusisana iBhayibheli lathi incwadi tavulwa Daniela 7:9 incwadi tavulwa leyo incwadi yesoni nalenye incwadi yavulwa ngubani wefika naye na libandla lelivela ekuluhlwithweni oh emashumi etinkulungwane tiphindwe kati nkulungwane letiphindwe kati nkulungwane 30 nkulungwane yeda kanye naye futhi tamkhonda umkakhe umlobokati oluthumo umkakhe weta kanye naye libandla kwehlulelwa kwabekwa netincwadi tavulwa nalenye incwadi yavulwa lo kwakuyintombi ntholelele futhi ngulowo nalowo muntu kwehlulelwa ngekwencwadi niyocelwa ukuthi ninikethe sizathu ukuthi kungani ningakwendayo kwase kuba yini emva kwaloko na wathi kangcono manje wathi kangcono ungahle kube beungakwati ngaphambilini kodwa sewuyathi manje niyabona na lapho uma lona lolungile uyosindziswa kalukhulu uyobonakala kuphi lowo losoni nemuntu longabesabi uNkulunkulu na lowo lowalako wathi kangcono bese uyakwala bayobonakala kuphi na inyawo takhe tinjengelithusi kwehlulela kwaNkulunkulu manje ake sibone madudane sito endasi kuya ekugcineni kwelikhasi manje inwele njengeboya betimvu nemehlo akhe beka malangabi emlilo netinyawo takhe tifana tinyawo tifana lithusi tishiswe esithandweni semlilo neliphimbo lakhe umsindo wemanti lamanengi liphimbo lemanti lamanengi amelele ini emanti na uma nifuna ukubhala phansi vulani esambulweni selishumi nesikhombisa livesi leshumi nesihlanu kuthi ndothola ukuthi libhayibheli lathi la manti lowabonako abukhulu neticuku nebantu netilimi kulungile liphimbo into lesabeka kanjena pho ngemphefumulo loshushumbako elwandle lokuphila kude mshayeli wemkhumbi kuthi amconzise uyekelwe nje untanda nemagagasi kuva kubhodla kwemabhudlo lamakhulu emabhudlo indlo lesabeka kanjena pho lokuyoba ngiyo emphefumulweni loshushumbako liphimbo lebantu lamanengi yini liphimbo lakhe na kwehlulela liphimbo lebafundisi ngamoya loyingcwele lelimemetwa kubantu kuyo yonke iminyaka bebe lapho liphimbo lemanti lamanengi lamemeta bukhulu neticuku liphimbo laletwa tinganyeti letisikhombisa esandleni sakhe kuwo wonke umnyaka welibandla lishumayela umbhaphathiso wamoya longcwele umbhaphathiso egameni lajesu likhuluma ngetilimi emandla ankulunkulu kuvuka kwakristu ekufeni kubuya kwesibili kwehlulela kwankulunkulu liphimbo lemanti lamanengi aphuma kulona lofana nendodzana yemuntu emanti lamanengi kuyoba yini kwathi kuthi wahlala emihlanganweni futhi weva kuthi ufanele ulungisane naNkulunkulu kuthi wemukele moya longcwele nemphefumulo loshushumbako kuva lelo phimbo likhuluma kulowo mhlangano lowahlala kuwo kuthi weva ngetehlulelo taNkulunkulu lishunyayelwa kuthi wakwala libhudlo lelikhulu lingaphansi kwakho nje emabhudlo lamakhulu layokuyisa ekulahlweni kwakho kwaphakathi liphimbo lemanti lamanengi umuntu wesine wakhe liphimbo lemanti lamanengi uyokwenda kanjani lapho kurekodiwe engathi mlweni lapho liphimbo okusihlwa lirekodwa na liphimbo lakho liyarekodwa imicabango yakho iyarekodwa njengoba umuntu acabanga enhlitweni yakhe unjalo naye caphela liphimbo lakho livakala kakhulu ezulwini kunekwakho mconze imicabango yakho ivakala kakhulu ezulwini kunaloko liphimbo lakho lelingiko emhlabeni impela kunjalo uNkulunkulu uyayati imicabango izindlo tenhlitiyo yena wathi konke ngako wathi kumfarisi nine bazenzisi ningathi khuluma kanjani tindlo letinhle nibe kanzi nekuchichima kwenhlitiyo ukhuluma umlomo na ngibida ngekuthi inkosi lenhle futhi ngiyati ngingabuka ngekhathi kini futhi ngibone ukuthi ningumzenzisi anikusho lokho oh kuyaba kanjani lokho ngalolo suku lapho lelo phimbo lidvuma liphuma emantini lamanengi iminyaka leminengi yelibandla icala kwakheka na manje ngifuna kunibuta lenye indlo letsite ake ngisho lokutsite kini bantu losenzisiwe ake ngisho lokhu kini manje wena mphefumulo loshushumbako wena mshushumbi tatane loshushumba ngaleya kulelo bhudlo lelikhulu ngaleya caphela uyoba indlo lesabekako lapho wathi kutsi akusekho kusinziswa kwakho ngaleso sikhathi angeke usakhona kusinziswa ngaleso sikhathi Uyathi kutsi kulahlwa kwakho ulele lapho embi kwakho. Lapho wathi kutsi kungapheli imizuzu lembalwa kuthi ukuva lelo phimbo likhuluma. Dukani kimi nine benti balokubi niye emlilweni longuna phakathi lolungiselelwe develi netingelo stakhe. Uyokwathi lapho uva lawo mabhudla namakhulu abhodla lawo maphimbo aletho tinkonzo. Nesikhathi wendlula kuloku. Oh, indlo lesabeka kanjena pho. Liphupho lelethusa kanje pho. Ningakuvumeli kwendeke kini bantu. Phendukani lungisani naNkulunkulu manje lapho nisengalungisa. Manje ngifuna kunibuta lenye indlo lethi. Yini lenye lemnanzi ngalokwendlulele kumuntu losibile. Alele ngaphansi kwesihlahla lesihlala simhlata njalo. Kuva umfundlana uhlokoma na. Oh, lelo libandla lihleti etindzaweni tasezulwini neliphimbo laNkulunkulu lihlokoma kamnanzi futhi likhuluma nabo ngaleso sikhathi. Niyabona ukuthi kuyini na? Kukulahlwa esonini nesibusiso kulosinzisiwe. Umuntu losimise esikebhe sakhe ngekuphepha etikwelidwala Kristu Jesu uthi ulele nje uthi ulalele angaphumula kanjani pho? Ngena kuloko kuphumula. Ngithanda kanjani kufika lapho emanti agijima khona uma sike siye kuyodweba noma yini lenye ngivama kutama ukuthi itholela indzawo lapho emanti ahlokoma khona ngoba kukwenda nje uphumule uyaweva akhuluma nje busuku bonke ohe akukuhle yini lapho ungasimisa khona umphefumulo wakho sibili uKristu endzaweni lenjalo ute uthule embi kwakhe na uthi uvele iphimbo lakhe likhuluma nawe lithi ngiyinkosi lekuphilisako ngiyinkosi lekunika ukuphila lokuphakathi ngiyakuthanda ngakwathi ngaphambi kokusekelwa komhlaba ngafaka igama lakho encwadzini wena wami ungesabi ngimi ungesabi nginawe bese ke ngiyahlabela ngibophelele umphefumulo wami endzaweni yokuphepha futhi ngingabe ngisantshweza etilwandle letidlabako iphepho singakhukhula kudlaba kujula lokunesiphepho kodwa kuJesu siphephile njalo njalo kumbulani lona kanye leliphimbo lelikhuluma ngamnanzi kuwe lito lahla soni wona kanye lozamcolo lowasinzisa Noah wabhubhisa soni. Niyabona ukuthi ngiqonde kuthini na? Inhlokomo yemandla lamaningi. Bukisisani manje tinwele tinjengeboya betimvu. Nemehlo anjengemalangabi emlilo. Inyawo tinjengelithusi. Nenhlokomo yemandla lamaningi. Uthi bekaphethe tinkanyeti lethi sikhombisa esandleni sakhe sangasekulo. Tinkanyeti lethi sikhombisa manje ake sithathe livesi emashumi lamabili khona lapho. Uthi le mfihlakalo lethi inkanyeti lethi sikhombisa lothi ibonile esandleni sami sangasekulo. Nale tinsi tetibani lethi sikhombisa tegolide. Lethi inkanyeti lethi sikhombisa titi ngelosi lethi sikhombisa noma tithunywa lethi sikhombisa. Tikhondi lethi sikhombisa temabandla lasikhombisa. Netinsi tetibane lethi sikhombisa lothi bonile ningemabandla lasikhombisa umhumushela kona kuze kutoba nesiciniseko kuthi kungabi khona liphutha ingelosi yeminyaka welibandla ngamunye oh lokho kutoba kuhle kuleli vini nasibuyela ngaleya emlandweni futhi sithathe leto tindelozi futhi sibone yona kanye nje inkonzo letathi nayo tathi nenkonzo lefanako ngalokufana ncamashi konke endasi kuwo wonke umnyaka kulelo bandla lelincane ngesikhathini lesithithe lesendlulile lomunye wathi uyathi libandla lasekatholika kunesisho lesihle kuthi libandla sibili ngoba likhone kuma kusukela endasi kuyo yonke iminyaka. Ngathi lokho akusiyimfihlakalo ngesikhathi linaye wonke uhulumende nako konke kulesekela nekuthi lema kanjani futhi lashukumisa tivunguvungu kodwa imfihlakalo kimi ukuthi kanjani lelo lelincane labancane ngesibalo labancanyana bake bashukumisa sivunguvungu labo labasahwa bahlukaniswa ekhathi futhi baphonswa emagubesini futhi babekwa etinhlakeni futhi badla futhi bashiswa futhi ngelibhubesi futhi babulawa nako konke lokunye nekuthi bakhona kusinza kuko ukukhombisa ukuthi sandla saNkulunkulu sasinabo nguloko kuphela futhi nanamuhla ukukhanya kwakhe kusavutha. Amen. Yebo mnumzane. Manje lethi inkanyeti lethi sikhombisa letathi sesandleni sami sekudla bekanethi inkanyeti lethi sikhombisa esandleni sakhe sangesekudla lokusho tikhonti letisikhombisa eminyaka lesikhombisa oh kuhle kuthi sibuyela kanjani emuva futhi sithole sikhonti lesaletha umlayeto ebandleni lasefesu nesikhonti lesaletha umlayeto futhi sabambelela kuwo kwathi kwaba sekufeni phansi ngqo kuya ebandleni lasesimina nasebandleni lasephegama ithiyathira futhi kuqhubeke kwehlele eminyakeni kungene ngisho kulomnyaka manje Ikhondi letagcina futhi taletha kukhanya futhi takugcina njengekwasekucaleni kucaleni taletha kukhanya ngaye bekathi phethe ngesandla sakhe sekudla cabangani sandla sangesekudla kahle kahle asisho njengakristu ahleli ngesekudla sankulunkulu akusho ukuthi inkulunkulu unesandla sangesekudla ngoba inkulunkulu ungumoya kodwa kristu bekasandla sangesekudla emandla umuntu lolisekela lakho ngumfo umfolomo engakuwe losonzele kunabo bonke kuwe futhi khumbulani leti nganyeti leti sikhombisa dathi sesandleni sakhe sangesekudla cabangani nje dathi thonsa emandla ado ekukhanyisa ukukhanyisa kwato kuye dathi ngaphansi kwekulawula kwakhe ngalokuphelele esandleni sakhe sangesekudla oh yonke inceke yaNkulunkulu eliciniso ingendlela lefanako bambelele ngubani lo ngatilimata na Ubani longatilimata na njengoba lenye yetingelosi yamemetha emva lapho ekucaleni khumbulani ingelosi kusho sithunywa singena kuleto dimpo letijulile kamuva evikini ingelosi kusho sithunywa futhi wathi yini lengasehlukanisa neluthando laNkuluNkulu loluku Kristu na ngabe kugula na ngabe ingoti lembi na ngabe kuba ngulu na ngabe inkemba na ngabe kufa na ngikholisekile kwasho Paulo kuthi akukho lutho lolungasehlukanisa neluthando laNkuluNkulu loluku Kristu ngoba sitinikele ngalokuphelele esandleni sakhe sangesekudla lomunye uthi mgicikulo ngcwele loko akubakhathathi nangancane uluhlanya lwetenkolo abakuva ngisho nekukuva batinikele ngalokuphelele kuthi badonsa kuphila kwabo emkhonweni wakhe wesekudla semandla bakhombisa kukhanya kwakhe ngekulunga nemusa nebumnene nekubekethela tibonakaliso netimanga nemimangaliso live alikubite ngekuthakatha noma yini labafuna ukukubita ngako akusendeli mehlubo ngoba siyathi ukuthi sitinikele futhi esandleni sakhe sangesekudla akumangalisi lokho na hey manje ase siphuthume ngoba asifuni kunikhandla esandleni sakhe sangesekudla inganyethe lethi sikhombisa manje ngumelelwa kwebuntu bakhe kwesikhombisa nekwekugcina nasemlonyeni wakhe kuphuma inkemba lekhaliphako lesika ngetinhlango sithotha imbili bengiconze ukuthi lokho kwesithupha nasemlonyeni wakhe kuphuma inkemba lekhaliphako lesika ngetinhlango sithotha imbili manje liphimbo lemandla amaningi futhi liphuma emlonyeni wakhe esandleni sakhe sangesekudla bekaphethe etinkanyete nasemlonyeni wakhe kuphuma inkemba lekhaliphako lesika ngetinhlangothi sithotha imbili manje niyathi ukuthi iyini inkemba lekhaliphako lesika ngenhlangothi sithotha imbili yeliBhayibheli na ake sikubambe nje kude nathi thathani emaHebheru esine livesi lesibili emuva nje ngqo likhasi linye nje noma lamabili uthi ndokuthola niyabona emaHebheru angemuva nje kwesambulo lapha Juda bese kuba maHebheru manje kutholisiseni manje noma emaHebheru sahluku sesine semaHebheru naku la sikhona Ulungile emaHebheru sahluko sesine nelivesi leshumi nakubili ngoba livi laNkuluNkulu liphilile futhi linemandla kakhulu futhi likhalipha kunanoma ngiyiphi inkemba lesika netinhlango sithotha imbili lihlaba litele ehlukanise ekhathi umphefumulo kanye nemoya nemalunga kanye nemkanja futhi lihlola imicabango netizindlo tenhlitiyo futhi ke banibita ngemfundzi wengcondo Livi laNkuluNkulu libonakaliswe ebandleni lakhe likhalipha kunanoma ngiyiphi inkemba lesika ngetinhlangothi sithotha imbili ngithi kwendekile nje kuthi ngicabanga ngendlo letsite lenye lapho angathi noma ngibhale umbhalo kholani sambulo selishumi nemfica umzuzu nje ake sihlole lokhu futhi ngicabanga ukuthi kungiko ngingahle sambulo selishumi nemfica Cishe lelishumi nakunye ngase ngibona amazulu avulekile futhi buka nalo lohashi lelimhlophe naku kutalo umhlophe futhi kwehlulela nalohleti etikwalo wabitwa ngokuthi ngilothembekile nalocinisile nangekulunga yena uya wehlulela futhi alwe niyathi ukuthi bekungubani lowo anathi na kulungile emehlo akhe beka langemalangabi emlilo beyangibani na nasenhloko yakhe kwakukhona imichele bewuvele ude kudzala wangena embusweni manje futhi bekane futhi bekane ligama lelibhaliwe lelingadiwa ngumuntu ngaphandle kwakhe kuphela futhi bekembethe ingubo lenyiwe engadini neligama lakhe ngulivu wankulunkulu yini leyaphuma emlonyeni wakhe na yini leyahamba na umgibeli welihashi lelimhlophe nesambulo futhi sesikhombisa lapho ngikholelwa ukuthi lesiphohlongo lapho lelihashi lelimhlophe cha lesithupha lapho umgibeli welihashi lelimhlophe aphuma kwaniketwa bubujoki kuncoba nekuncoba futhi kwaphuma inkemba emlonyeni wakhe beka yini yena umgibeli welihashi lelimhlophe wesambulo Caphelani le nkemba emlonyeni wakhe kuphuma inkemba lekhaliphako lesika ngenhlango esitoti imbili. Livi, futhi ekugcineni ngelivi lakhe lapho selibonakalisiwe kuwo onke emadodana nkulunkulu. Uyonyathela tonke tive phansi ngelivi lakhe ngale nkemba lekhaliphako. Bukani lapha lokwendeka sisakuthola. Futhi esandleni sakhe sangesekudla nasemlonyeni wakhe. Waphuma inkemba lekhaliphako lesika ngetinhlangothi totimbili nebuso bakhe babu njengelilanga likhanya ngemandla alo inkemba lekhaliphako lesika ngetinhlangothi totimbili kwakuphuma ini emlonyeni walo muntu na livi laNkulunkulu inkemba lekhaliphako lesika ngetinhlangothi totimbili yayendani na ihlola imicabango yenhlitiyo tizindlo ijula ngisho nakakhulu kunenyama umtimba dakhi ngati ingene ethanjeni phansi ingene emkantsheni welithambo iyothi ngcungale kwaloko ize ihlole ngisho nemicabango netizindlo tenhlitiyo nguloko livi laNkulunkulu lelikwentako futhi livi waba inyama wakhe emkhathini wethu futhi manje livi wendiwa inyama ebandleni lakhe wakha emkhathini wethu dingelo stakhe esandleni sakhe ikhonda uNkulunkulu uncike ebandleni lakhe uNkulunkulu wethembele kithi thine balomnyaka ukuthi silethe lokukhanya kwelivangeli kuleli fako lelibanjwe eMaheden live lemasiko uNkulunkulu ubeka umthwalo kimi nawe maye kithi uma liheden lifa ngaphandle kwekwakho oh bachubeka nekufunda kubhala nekubala nemapheshana enkolo lambalwa futhi abendanga lutho nje kunesicuku salabaphenduke kulenye inkolo ngiconzela ivangeli livangeli alisilo livi kuphela Paula washo njalo Paula wathi livangeli alidanga kithi ngelivi kuphela kodwa kude livi libonakaliswe lapho livi ngamoya longcwele ku livi lihlanyelwa enhlitweni lena moya longcwele futhi livete lokho livi lelithi liyokuveta futhi livi lingahlola imicabango yenhlitiyo ludumo oh he oh lihlola imicabango netizindlo tenhlitiyo livi liyakwenda liphuma emlonyeni wakhe inkemba lekhaliphako lesika ngetinhlangothi totimbili ivuse emahedeni lokuthite kufanele kwendeke ngalolunye lwaleti insuku leti Yebo, livi laNkulunkulu. Ligama lakhe lalingulivi waNkulunkulu. Livi lelibonakalisiwe. Bukani Jesu wathambani emhlabeni wonke. Marko welishumi nesithupha. Kubingelela kwakhe kwekugcina ebandleni ngaphambi kokuthi abuyele kutembula yena lucobo emnyakeni welibandla. Wathuma libandla hambani niye emhlabeni wonke nishumayele livangeli kuko konke lokudaliwe ini nishumayele livangeli makho welishumi nesithupha nishumayele livangeli kuko konke lokudaliwe yini leyo na ngalamanye amagama khombisani emandla amoya longcwele kwakufanele kube njalo manje bukusisani kuko konke hayi nje kufundisa livi akazange athi hambani niye kuyofundisa livi wathi hambani niyoshumayela livangeli Hayi kufundisa livi kushumayela livangeli naleti tibonakaliso tiyoba landzela labakholwa nguleli vangeli ngeligama lami bayokhipha emadimoni bakhulume ngetilimi letinsha uma baphasa inyoka noma banathe lokubulalako angeke kube nengodi uma babeka tandla etikwa labagulako bayosinza futhi baphuma kusho umbhalo bashumayela nzawutonke inkosi isebenta nabo iqinisekisa livi ngetibonakaliso tibalandzela lelo livangeli livangeli leliboniswako leti tibonakaliso tiyolandzela labangakhi na kude kube sekupheleni kwemhlaba kuwo wonke umnyaka kukhona labo labalidlanzana labehlako lapha baphethe loko kukhanya akumangalisi Jesu athi ningesabi imhlambi lomncane kuyinthando lenhle yababe wenu uninika umbuso lo mhlambi lomncane labancane ngesibalo sonke sikhathi hhayi linengi kulungile manje lesinye futhi sicaphule futhi sithathe le mashumi lamabili ngako manje ake sibone lapha kuleli vesi lapha manje lelishumi nesithupha futhi beka phethe etinkanyeti letisikhombisa esandleni sakhe sangesekudla manje ake sithathe kanye nebuso bakhe emlonyeni wakhe kuphuma inkemba lekhaliphako lesika ngenhlango sitotimbili nebuso bakhe babunjengelilanga likhanya ngemandla alo uma nivula ku ake sibone Mateyu welishumi nesikhombisa ake sikuthole nje khona lapha sisekuko ngako siyakwendlula nje futhi liningi labo bantu labakuthathako ake si noma labakubhala phansi sitovele sibavumele nje bakufunze kude sitokwati Mateyu welishumi nesikhombisa kulungile emva kwetinsuku letisithupha Jesu uthatha Petro, Jakobe naJohane entsabeni lephakeme babodwa wase uguculwa simo embi kwabo nebuso bakhe bakhanya njengelilanga nengubo yakhe yaba mhlophe njengekukhanya waguculwa wendani yena wathi endlulisela yena lucobo ekuguculweni wangena ngale elusukini lwakhe loludako manje bukusisana ema-aweni lambalwa nje ngaphambi kwaloku Jesu bekente loku kucaphuna emuva lapha esahlukweni esilandzelayo ngiqinisile ngiyasho kini kuthi labanye labemile lapha bangakho lokwatiko lelenkokusho na labanye bemile lapha abayundlula ngeke bafe bate babone indvodzana yemuntu ingena enkhathimulweni ngabe kunjalo na futhi wathatha Petro, Jakobe naJohane ufakazi abathathu ngoba eTestamentini lelidzala yonke into lonke ligama nelincane bekasekelwa bofakazi abathathu futhi wabakhuphulela entsabeni qaphelani kuthi yini leta kuqala oh angikwathi nje kuma lapho ngifanele ngithole lokhu bukani yini into yokuqala labayibona na bakhuphulela Jesu entsabeni noma wakhuphuka nabo futhi waguculwa simo embi kwabo waguculwa ingubo yakhe yakhatimula njengelilanga ekhathi emandleni alo ekucina futhi lapho kwabonakala kuye Mose na-Eliya ngusiphi simo indvodzana yemuntu leta ikuso manje na futhi kucala lotovela kutoba nguMose na-Eliya manje caphelani ngaphambi kokuthi Jesu abuye emhlabeni manje lokhu kuthi kuba ngaphambi kwesikhathi kancane kodwa umoya wa-Eliya utobuya emuva emhlabeni futhi uphendulele tinhlitiyo tebantwana tibuyele kuyise libhayibheli lasho njalo Jesu wambona lapha baphostoli bambona lapha luhlelo lokuthi akwendvodzana yemuntu lekhatimulisiwe itokhatimuliswa futhi iyabuya into yokucala ngaphambi kokuthi bambone bekayini na Eliya bese kuba yini-ke Mose Israel abiyela ngaleya bagcina imithetho bese kuba indvodzana yemuntu lekhatimulisiwe haleluya niyakubona kulandzelana kwekuta kwakhe na umoya wa-Eliya noma fakazi weminyaka welibandla lekugcina niyabona eta emandleni kumbonakalisa bese-ke emajuda lathi inkulungwane letilikhulu nemashumi lamane nakune kuthi abuthanele entsabeni sinayi lapho israyeli sekabe sive cobo lwakhe sivele sidzala kunato tonke emhlabeni umjeka lomdzala kunawo wonke emhlabeni banesive sabo lucobo umjeka wabo lucobo umbutho wetembi wabo lucobo imali yabo lucobo nako konke lokunye bangulamanye emalunga etinhlanganisela temave ngoba basive Jesu wathi abakafanele baphonselwe khashane ize tonke tindlo tigcwaliseke imfihlakale ukuthi kanjani leso sicuku semajuda sahlushwa yonke indzawo futhi saliwa futhi sacoshwa futhi saphonselwa ngephandle njengelibandla phansi kuyo yonke leminyaka yekwaliwa kepha noko Jesu wathi uma nibona umkhiwa uveta emahlumela awo leso sive sibuyela emuva kute sibe sive futhi sikhathi sesisondzene yebo nasemnyango ngicinisile ngithi kini lesitukulwane lesi angeke sendlule tite tonke letintho leti tigcwaliseke lobumatima lobo lo labantu bangeke bendlule Hitler wetama kuwabulala Mussolini wetama kuwabulala Stalin wetama kuwabulala wonke lomunye umuntu kodwa angeke abekwe tici noma acoshwe emhlabeni ayoba bantu nesive lesime ngaleyana amen utofika Mose na Eliya oh ngiyethemba ukuthi niyakuthola kulungile lilanga likhanya ngamandla alo buso bakhe baguculwa simo manje lenye indlo esambulweni 21:23 uma ufuna ukubhala phansi eJerusalem lensha 21:23 uliwundu lelisedolobheni loko ukukhanya kwalo likhanya ngoba bebangakudzingi ukukhanya kuleli dolobha lilanga aliyuphuma kulo ngoba liwundlu lelisekhathi kwaleli dolobha liyoba kukhanya kwalapha netive lesisinzisiwe kuyohamba ekukhanyeni kweliwundlu amen ukukhanya kweliwundlu o anijabuli ngaloko na kungesiko loko kuphela kodwa naye futhi ekubuyeni Johane wambona ngelusuku lwenkosi lilanga lekulunga Ake siye kuMalakhi, Malakhi umprofeti wekugcina weli testamenti lelidzala. Malakhi sahluko sesine. Ngine nsatshana lencane ukuthi ngiyisho ngemkami loligugu lohlethi emuva laphaya. Ngamnika sikhathi esimatima ngaphambi kokuthi sishade. Ngitabile kusibhadalela ngemuva kokuba sesishadile. Futhi ngangingathi noma ngangifuna ukuthi ngiphinde ngishade noma cha. Futhi ngako ke waphatheka kabuhlungu kakhulu. Futhi ngangicabanga ukuthi bekayintombatana lelunge kakhulu. Futhi nje ngiyishiye ngihambe. Ngivumele lenye indoda lelungile imshade lebe yomnakekela. Futhi ngangicabanga ukuthi ngangingakakufaneli ngisho nekukufanela. Futhi angafaneleki nekulunga kwakhe empeleni. Ngako ke bekaphatheke kabuhlungu kakhulu. Futhi beyangathi ukuthi endeni. Loku sekube iminyaka lendlula cishe eminyakeni lengamashumi lamabili lendlula. Waphatheka kabuhlungu kakhulu, waqala ukukhala busuku nemini. Futhi ngangithama kwehlukana naye. Hayi ngoba ngangingamthandzi, ngoba ngangingafuni ukuthatha isikhathi sakhe, ngoba akatitholele lomunye umuntu, lomunye umuntu lolungile. Ngoba uyintombatane lenhle kakhulu, uvele uyiyekele nje kanjalo. Futhi mina ngithathe uvele uhambe nayo nje netintho letinjalo futhi ngangicabanga ukuthi bekangithandza futhi ngangathi ukuthi ngangimthandza ngakho ke ngacabanga yebo ke ngitotama nje ku ngitothola lusuku lokubonana nalenye intombatana bese siyathandzana futhi ngimende ativele kabi ngami ngacishe ngambulala ngakudonza kabi emva kwaloko waphatheka kabuhlungu kakhulu ngamtshela ngathi uyintombatana lelunge kakhulu angifuni ukuthatha isikhathi sakho kanjalo futhi wathi kodwa ngithandza wena nje Bhili futhi ngulowo kuphela lengumthandzako wathi ngihlala njalo ngikuthandza ngathi ngiyakuthakasela lokho kodwa ngathi uyathi ngathi ngingumahlala ngedwa ngathi ngitohlala njengamahlala ngiyedwa nje uyabona angina ushata nhlobo futhi bekahleli kakhulu kubo niyathi umfolo omncane tatana futhi waphuma waya ngasehokweni futhi waphumela lapho wase uguqa emadolo akhe futhi wathi Nkosi angathi kuthi ngendeni angifuni kungakulaleli kepha noko ngiyamthanda Bhili futhi angathi kuthi ngendeni Nkosi unganginiketha nje umthoba nhlitiyo lomncanyana na Ungangisita kancanyana na angaze ngicele lokhu ngaphambilini empilweni yami Nkosi futhi ngiyethemba ukuthi angeke ngidzingeke ngikucele futhi wathi kodwa uma nje utongisita futhi ungivumele ngivulele iBhayibheli futhi wena unginike umbhalo ngivile bantu bathi wakwenta lokho futhi lapho sekalivulile kwakukuma lathi wesine buka ngikunika noma ngikuthumelela Eliya umprofeti lungakefiki lolo suku lwenkhosi lolubi wathi ngavuka lapho ngeneliseke kahle nje kuthi besitoshada njenganoma yini niyabona na ngoba buka lusuku luyeda lolutovutha njengelitiko futhi bonke labatichenyako ya bonke labo labenta lokubo bayoba ngemabibi futhi lusuku luyeda loluyobashisa isho inkhosi yemabandla futhi aliyubashiyela mphandze nagala kodwa kini nini lenilesabako ligama lami lilanga L-A-N-G-A lilanga lekulunga liyophuma linekuphilisa etimpikweni talo lilanga likhanya ngemandla alo Oh, emandla endvodzana yaNkulunkulu akhanya emkhathini wethu kusihlwa ime emkhathini wetinzi tetibane letisikhombisa yegolide ekubeni ngumuntu kwakhe lokukasikhombisa lapha njengemehlulele njengalowo lowahlushwa futhi wasifela futhi wathatha kwehlulela kwaNkulunkulu kwaba kuye lucobo futhi wanyathela litshele kusila liwayini intfukuthelo yaNkulunkulu esoneni ulibhudlo lelesabekako kuwe wena mphefumulo locekako etikwelwandle lokuphila nasebandleni umsinzisi lonemoya lomuhle losime ekuphumuleni futhi ulalela umfudlana lobhubhudlako lapho ulele futhi uphumule ngalokuphelele wenelisekile kuKristu sikhathi lesinjepho ikhanya etikwethu ngemisebe yayo lethuthumele ungesabi nginguye lobekakhona lokhona nalotakuda ngingusomandla ngaphandle kwami akekho lomunye ngingiko kokubili alpha na omega futhi ngitonika lomile imithombo yemanti ekuphila ngesihle Oh, sethembiso nekuthandzana lokunjepho neliwundlu lelisekhathi kuleli dolobha lelingathingi kukhanya futhi unilanga nekulunga lelinekuphilisa etimpikweni talo. Umduze wesigodzi inkanyeti yekusa lekhanyako ungulomuhle kunetinkulungwane letilishumi emphefumulweni wami elusizini uyimvuduto yami enkathathweni simiso sami ungitshela kuthi ngigicitele konke kukhathateka kuye haleluya ungumduze wesigodzi inkanyeti yekusa lekhanyako ungulomuhle kunetinkulungwane letilishumi emphefumulweni wami Yebo ke mnumzane. Oh leyo nkanyeti yekusa lenkulu njengoba iphuma kuthi ikhanye imemetela lusuku lolutabo iluphonsa ithi lusuku lulungiselela kusa indvodzana iyasondzela futhi iyathi thonsa cobolwayo isuke ngemuva kwato tonke leletinye tinkanyeti. Oh he inekuphilisa etimpikweni tayo. Manje asibuyele emlayetweni wethu futhi sesiyavala manje kulungiselela kusasa ebusuku ngoba sikhathi sekuyimizuzu lelishumi nesihlanu ishayile insimbi yemfica asifuni kugcina noma ngibani isikhathi lesidze kakhulu kude nje sikhone kuba lapha kulungile lilanga lekulunga linekuphilisa etimpikweni talo manje buso bakhe beka ngumehlulele noma lenye indlo kukhombisa ukuthi beka ngaleya elusukwini lenkhosi niyakukholwa lokho na wawelela ngaleya wangena elusukwini lenkhosi wase ubona inkhosi njengemehlulele hayi njengempriesti hayi njengenkhosi kodwa njengemehlulele ungumehlulele anikukholwa lokho na libhayibheli lithi ungumehlulele futhi lapha bekembethe konke njengemehlulele akhombisa loko lebekakwendile loko lebekangiko loko lebekangiko esonini loko lebekangiko kumkristu futhi lapha ume manje neliphimbo lemanti lamaningi nebuso bakhe babunjengelilanga likhanya emandleni alo manje imiphumela livesi lelishumi nesithupha futhi cha ngiyacolisa livesi lelishumi nesikhombisa futhi ngathi nangimbona ngawa ngasetinyaweni takhe njengalofile he lo mprofeti bengasakhoni kukumela abona umbono lonjalo wavele nje wamunya emandla akhe wase uwaphansi ngo etinyaweni takhe njengalofile And he laid his right hand upon me. Manje bukusisani wase ubeka sandla sakhe sangesekudla etikwami wathi kimi ungesabi ngwekucala newekugcina oh hey hayi umprofeti uNkulunkulu ngwekucala newekugcina ngwekucala wesambulo ngwekugcina wesambulo nginguye lobeka khona nginguye lokhona nginguye lotako ake sibone mina ngi Nge wase ubeka sandla sakhe sangesekudla etikwami wathi kimi ungesabi ngwekucala nowekugcina nginguye lophilako futhi ngangifile futhi buka cenge ngilophilako kude kube phakathi bona manje futhi ke wase uyamemeda amen futhi ngelitikhiya tesihogo nekufa manje ningesabi besingesabelani na Belinge ehlulekelani libandla lekugcina lakhe. Ucabanga ngelivi lakhe na. Ake sime lapha umzuzu nje ngoba sesiyavala. Belingake lesabe ini lelibandla na. Yini lake wayethembisa leyo langatange sekayifeze embikwethu na. Bewungakwesabelani kujeziswa noma emva kwaloku na. Ungesabi nginguye lobekakhona. Lo lokhona nalotako. Ngwekucala newekugcina nginetikhiya tesihogo nekufa khona lapha ngani na nginqobile futhi nganqoba kokubili sihogo nekufa loko ngiko kokubili lithuna nehighdes kufa lucobo lwako ihighdes lucobo lwayo kwakho ngikunqobe konke nganqoba sihogo kufa lithuna ngesikhathi sasemhlabeni beyangibo kuphela lokugre emadoda lamanengi aphuma ukuthi anqobe benikwathi loko na Napoleon wahlela kuyonqoba umhlaba futhi wakwenda aneminyaka lengemashumi lamathathu nakuthathu eminyakeni lelishumi nesikhombisa kuya emashumini lamabili nesihlanu Napoleon bekangumenqabeli bekangakholelwa ekunatheni nanoma yini waya eFrance bekangesuye umFrenchi bekavele esichingini wawelela ngaleya ukuthi iphindiselela kuFrance ngoba bekangayithandi iFrance kodwa wancotshwa futhi waphuma futhi wancoba iFrance futhi wathatha lawo madoda lamaFrenchi futhi wancoba umhlaba futhi aneminyaka lengamashumi lamathathu nakuthathu wahlala phansi wase uyakhala ngoba kwakungasekho muntu ukuthi amncobe futhi wafa asithakwa ehluliwe akakhonanga ngisho ukuthi ncoba yena lucobo nabona na futhi wase uhlangana nekunqotshwa kwakhe kokugcina eWaterloo wahlangana nesiphetho sakhe eWaterloo ngike ngaba ngephandle lapho futhi ngabona timphawu letinzala tasendvulo nemisalela netintho ngephandle lapho ngesikhathi sasiseven manje sithatha lowo mncobo waqala njengensizwa futhi wathatha luhlangothi lolungesilo futhi aluncobe futhi wafa lihlazo kodwa kwakukhona lenye insizwa leyeda emhlabeni ngalesinye sikhathi yafa ineminyaka lengemashumi lamathathu nakuthathu futhi yancoba konke lokwakungancotshwa ngesikhathi semhlabeni yancoba iminjunju kudadi yancoba kugula yancoba emadimoni ngesikhathi ifa yancoba kufa ngesikhathi ivuka yancoba sihogo yakhuphukela ekhathi futhi yancoba konke lokwakumele nenebantu futhi yawela umvini litshele kusila liwayini lankulunkulu futhi yasitila futhi yancoba kufa sihogo lithuna kugula imisimeto nako konke lokunye futhi yakuncoba konke futhi yavuka ngelusuku lwesithathu futhi yancoba yonke imikhathi ngetulu futhi yajuba leyo nkungu emkhathini kwankulunkulu nemuntu futhi yachumanisa lizulu nemhlaba mzawonye ludumo ohe nawo emile umncobi lonemandla kusukela atsabula iveyili kabili nawo lapho unetikhiya tako kokubili kufa nesihogo dilenga eluhlangothini lwami ungesabi wabeka sandla sakhe sangesekudla emandla akhe ethi kwakhe wase umphakamisa ngemandla esandla sakhe sangesekudla wathi ungesabi nguye lobekakhona lowo lokhona nalotako ngiwekucala newekugcina nguye lobekaphila futhi wafa futhi uyaphila futhi kude kube phakathi amen oh buka bukani umncobi lonemandla buka mbukeni asebaleni nango emile umncobi lonemandla kusukela atsabula iveyili kabili amen Ngamula yonke imicabo levela etidalweni letibantu kuthi tingahle tichumane njengasensimini yase Eden manje umuntu bengitoku ngihlinya kodwa ngidokusho umuntu unemandla onke awukukholwa lokho kodwa kunjalo umuntu lotinikele ngalokuphelele kuNkulunkulu unemandla onke akashongo yini kuMarko 11:22 noma yini loyishoko kuthi ungangabathi enhlitweni yakho itofezeka ungaba nako lokushito kwendekani lapho kuhlangana labanemandla onke lababili na lapho uNkulunkulu nemuntu bahlangana labanemandla onke lababili kunalokuthite lokutoda matama Sam noma yini lotho yisho ngalawo mandla ladalako ekuba nemandla onke kwaNkulunkulu wathi kuthi ukwethembisile futhi wakusho evini lakhe kudala emandla laphumela ngaleya futhi afeza tindo tindo lengekho enda dona kwangathi tikhona ngoba labanemandla onke lababili bahlangene nangu emile Oh, wakamangalisa pho. Ake sibone uma sisena letinye tindlo letinhle. Livesi lelishumi nesiphohlongo. Manje livesi lelishumi nemfica. Yohane kwendekani lapho sekabone buso bakhe na? Umphumela wawa ngasetinyaweni takhe akatange nje abe asakhona kuma impilo yakhe yebuntu yamunyeka emandla akakhonanga nje kukwenda. Bekangumncobi bekasavele ancobile. Manje uniketa umyalo futhi khona-ke sicala kuchetha lesahluko leli vesi lelishumi nemfica. Bhala letintfo letibonile naletintfo letikhona netintfo letitokwenteka emva kwaloko. Sithethe livesi lemashumi lamabili imfihlakalo letinkanyeko letisikhombisa lotibonile esandleni sangesekudla titinsi tetibane letisikhombisa tegolide letinkanyeti letisikhombisa titingelosi letisikhombisa temabandla lasikhombisa netinsi tetibane letisikhombisa lotibonile tingemabandla lasikhombisa. Oh, kuthatha umphefumulo mngani. Niyambona eme lapho ekuphakameni kuphakama kobuNkulunkulu bakhe. Ungimehluleli umpriesti inkosi lukhozi liwundlu ingwenyama Alpha Omega uyise indvodzana moya longcwele loyo lobekakhona lokhona futhi utawubuya. Unyathela ukhipha litshe lekuhluta liwayini lendvukuthelo yaNkulunkulu futhi wathokotisa yonke into waze nkulunkulu washo esiphambanweni lapho sekaphakama wathi kufeziwe kwamthokotisa nkulunkulu kakhulu waze lo moya lowamshiya ekuseni ngeliphasika futhi wamkhuphula futhi wamvusa futhi entela kulungisiswa kwethu. Lapho Johane wabuka etulu wasuyambona eme lapho anetinyawo telithusi emehlo lanjengemalangabi emlilo agijima emuva nasembili kuwo wonke umhlaba. Daniela wambona iminyaka lengemakhulu lasikhombisa ngaphambi kwaloko enzaweni lefanako luhlobo lolufanako indvodza lefanako ime lapho lo mzala wetinsuku nalofana nendvodzana yemuntu lo wahlanganyela naye futhi konke kwehlulelwa kwaniketwa yena eme esihlalweni sebukhosi lesimhlophe sekwahlulela. Sibona letinto leti hloboluni lwebantu lebesifanele sibe ngilo bangani na. Nkulunkulu anibusise ngumkhuleko wami. Niyabona na, niyamthanda na, niyamkholwa na, ngabe sewusimisile umphefumulo wakho kuye na? Asikhothamise tinhloko tethu kwemzuzwana nje. Ngekuthula nje kancane naphansi sitohlabela ngekuthula. Ngisimise umphefumulo wami enzaweni yekuphepha. Angiyuze ngive lawo mabhudlo lenda emagagasi athumela umphefumulo wami khashana. Kodwa kuyokhuluma kuthula lokumnanzi emphefumulweni wami. Ngekuthula manje ngenhlonipho wonke umuntu. Ngisimise umphefumulo wami enzaweni yekuphepha. Kuthi ngingabe ngisakwehla lwandle loludlabako. Sivumu vumu singashanyela loludlabako lolunesiphepho lesijulile. NguJesu ngiphephe njalo njalo. Ngisimise umphefumulo wami enzaweni yekuphepha. Kuthi ngingabe ngisakhwedla lwandle loludlabako. Sivuvu singashanyela loludlabako lolunesiphepho lesijulile. NguJesu ngiphephe njalo njalo. Kanyisa kimi. Vumela imisebe yenkatimulo Nkosi. Nkosi kanyisa kimi. Vumela kukhanya lokuvela endlini yokukhanya kukhanyise kimi.
okhanyisa kimi Nkosi khanyisa kimi
Asiphakamisele tandla tethu kuye
Vumela kukhanya lokuvela endlini yekukhanya Kukhanyise kimi Kufana na Jesu
Yebo Nkosi
Kufana na Jesu Emhlabeni ngilangadelela Kufana naye Longe luhambo lwempilo Kusuka emhlabeni kuye enkathi mulweni Ngicela kuphela Kufana naye Msindisi lo mangalisako Emhlabeni ngilangadelela Kufana naye Longe luhambo lwempilo kusuka Emhlabeni kuye ngathi mulweni
Ngatsandza kuba nekuphila kwakhe kuphila kuwe ubonisa ukhona bakhe na uma ungathanda futhi usengakabi nako namanje ungasukuma wendele umkhuleko na labo labangathanda ukukhunjulwa emkhulekweni uNkulunkulu anibusise
emkhombeni waseBethlehem
ubeka usukumile manje hlala nje uchubeke
kwavela sihambi
dawa sihambi emhlabeni
emhlabeni kuphela Ilangatela kufana naye Kulolongelo hambo lokuphila Kusuka emhlabeni kuye enkathi mulweni Ngicela kuphela kufana naye Kufana nje na Jesu Kufana na Jesu
Leso sifiso sami
Emhlabeni langatelela Kufana naye Kulolonge luhambo lokuphila Kusuka emhlabeni kuye enkathi mulweni Ngicela kuphela kufana naye Lokuphansi Lokuthobile nalokuphansi
Manje babe lo sezulwini labe mengetinyawo tabo ngulabanenge labafuna kwemukela wena bakhathele ngiloku kushushumba bayelena nalene bangathi ukuthi bayapha ngephandle ekuyene emuva nasembili kwempilo futhi bathi ukuthi mhlawumbe ngaphambi kokuthi kuphumelelanga inhlitiyo itoyekela kubhakula bonake libhudlo lelikhulu emabhudlo embi kwabo umphefumulo loshushumbako beba njengabo Beba njengelive kodwa bafuna kufana nawe manje Nkosi bemukele bangene embusweni wakho sebakho baba ngoba uyadatha inhlitiyo yabo netizindlo tekinhlitiyo yabo futhi ukubhale kanjalo futhi wakusho ngetindzebe takho lucobo ukuthi loyo lova emavi ami futhi akholwe ngulowo longithumile unekuphila lokuphakathi Waphindze wathi Nkosi ubusisiwe lofundzako futhi nalova emavi ales profeto salencwadi ngoba sikhathi sesonzele bayaqonda ukuthi sikhathi sesonzele ngeke basashushumba futhi Nkosi phonsa intsambo yekuphila badonsele kuwe ucobo Nkosi
wangathi bangaphuma kusikela kulobusuku lobo babonisa ukukhanya kwaJesu Kristu ngibanikela kuwe babe enkulunkulu egameni laJesu Kristu wangathi bangalandzela inkosi ngekutithoba embhaphathisweni lapha ebandleni bembathe moya loyingcwele empilweni yabo kuze babe njengaJesu tonke tinsuku tabo ikucela egameni lakhe
kufana njenaJesu kufana
labanye benu nonke lenime edute noma lenihleli edute nalabo bantu labangemaKristu yelulelani ngaleya futhi nibambe isandla sabo futhi nibachawule beka isandla sakho etikwabo akabonge uNkulunkulu ngemphefumulo wakho ema-altari ethu onke agcwele nswi lapha ngebantwana netinto asikhoni kubakhuphulela lapho
kulo lonke luhambo lokuphila Gusuka emhlabeni kuyenkathi mulweni Icela kuphela Kufana naye Khanyisa kimi Oh khanyisa kimi Akuthi kukhanya lokuvela endlini yekukhanya kukhanyise kimi Oh khanyisa kimi Nkosi khanyisa kimi Akuthi kukhanya lokuvela endlini yekukhanya kukhanyise kimi
Nitiva nikahle sibili na antiva nikahle na awujabula ukuthi ungumKristu na chawulana nemuntu lohleti edute nawe manje sisatohlabela liculo lelithi sitohambe kukhanyeni lokukhanya lokuhle kukhanya kwenkosi Jesu Kristu kubonakaliswe enyameni
Sito hambe kukhanyeni kukhanya lokuhle kufika lapho emathons emadolo emsa akhanya khona kusikhanyisa ngawotonge emini nasebusuku Jesu kukhanya kwelive
Nihlabeleni wonke umuntu
Sito Hamba kulokukhanya kukhanya lokuhle kufika lapho emathonsi ematolo emusa khanya khona kusikhanyisa zawotonge emini nasebusuku Jesu kukhanya kwelive wotani nine nonke bangcwele Bekukhanya nimemedele Jesu ukhanya kwelive Bona ngathi simbitele zulu yokhala Oh Jesu ukhanya kwelive
Phakamisa isandla sakho manje
Sito hamba kulokukhanya ukhanya lokuhle Kufika lapho ematolo emusa akhanya khona Kusikhanyisa nzawotonke emini nabosebusuku Jesu kukhanya kwelive Sitoqhubeka sihambe kulokukhanya kukukhanya lokuhle kangaka Kufika lapho emathonsi ematolo emusa akhanya khona Kusikhanyisa nzawotonke emini nasebusuku Jesu ukukhanya kwelive Sito hamba kulokukhanya
kukhanya kwelivangeli kukhanya lokuhle Kufika lapho emathonsi
ematolo emusa akanya kona usikhanyisa ndzawo tonke emini nasebusuku Jesu ukhanya kwe live
emuva ekuqaleni ePentecost ngesikhathi imoya loyingcwele ehlela etikwelibandla umlayeto wehlela esimina nako kwakume Irenaeus longcwele lomkhulu kaNkulunkulu akhuluma ngetilimi emandla kaNkulunkulu avusa labafile aphilisa labagulako bekahamba ekukhanyeni emva kwakhe kwefika kholumba longcwele lomkhulu lonemandla kaNkulunkulu linengi lalabanye labangcwele labakhulu baphethe lomlayeto kuqhubeke kwehle bahamba ekukhanyeni kukhanya kwelivangeli kukhanya lokufanako lokwakhanya ngelusuku lwePentecost Kristu eme emkhathini webantu bakhe naleto dinsi tetibane letisikhombisa kegolide likhombisa imisebe yakhe njengelilanga ekhathi nekushisa kwalo naku sesilapha nga-1961
si hamba kulokukhanya kukukhanya lokuhle kufika lapho emathonsi ematolo emusa akhanya khona okusikhanyisa ndzawo tonke emini nasebusuku o Jesu ukhanya kwe live
asisukumeni
sito chubeka sihambe kulokukhanya kukukhanya lokuhle kangaka kufika lapho emathonsi ematolo emusa akhanya khona kusikhanyisa ndzawo tonke emini nasebusuku Jesu ukhanya kwe live
niyamthanza na
niyamthanza niyamthanza ngoba
nje
wangithanza kuqala uthi wangithe ngeli sinzi so esitahleni sasekhalvari
ngeke siphinze sibuyele etimpeni telive ngifile eveni nelive lifile kimi ngihamba kuphela kukristu ngiholwa ngumoya loyingcwele ngiyamthanza ngoba uyangithanza futhi ukhanyisa tibusiso takhe etikwami anginika sandla sangesekudla senhlanganyelo embusweni wakhe manje singemadodzana nemadodzakati kaNkulunkulu futhi kusengakabonakali kwanyalo lesiyoba ngiko ekugcineni kodwa siyathi ukuthi siyoba nemtimba lofana nemtimba wakhe lokhathi emlaka ngoba siyombona njengoba anjalo khona-ke sitobe sihambe kukhanyeni kukhanya lokuhle lokufika lapho emathonsi ematolo emusa akhanya khona kusikhanyisa ndzawo tonke emini nasebusuku Jesu kukhanya kwelifa ngiyamthanza na ngiyathi emva kokuba umlayeto ujuba nayo yonke into ngithanda kuva abantu bangena emaculweni futhi baya ekukhonteni nekucula emoyeni akukho lutho loluhle kakhulu kunekuhlabela lokuhle lokudzala kunjalo ngiyakuthanda kuhlabela lokuyifashini lenzala kwePentecostal hhayi lawo maphimbo laceceshwe ngalokwecile labamba bade banswininide futhi baguquke babe luhlata sasibhakabhaka ebusweni futhi bangadi nekuthi bahlabela ini ngithanda umuntu mhlawumbe lobe ungeke uphathe ishuni ebasketini kodwa noko unesibusiso sePentecostal manje sewuhlabela ngako oh yeka indlela lakhatimula ngayo lawo maculo lamnanzi esiphambane oh he liculo lethu lekuphuma manje hamba neligama la Jesu mntana welusizi nowamaye liyokuniketha injabulo nendvuduko lithathe noma uya kuphi kusasa ebusuku ngensimbi yesikhombisa enhloko inkonzo iyacala ngeligama la Jesu siyakhothama siwasikhuleka etinyaweni takhe inkosi yemakhosi ezulwini sitoyichelisa lapho luhambo lwethu seluphelile asihlabele sonke manje
hamba neligama la Jesu Zala welu sizine wamaye Liyo kunigeta injabulo nentuthuto Olithathe noma uya kuphi kamaleli lekho ole mnanzi kangaka semba lemhlaba nekwethaba kwelizulu kamaleli lekho ole mnanzi kangaka limnanzi kangaka semba lemhlaba nekwethaba kwelizulu.
Manje sikucedzile kusihlwa itsandza kungibuta manje ukuthi kutoba nenkonzo yini ekuseni na. Cha hayi kusasa, umulani kahle kusasa, mhlawumbe kusasa ebusuku ngeke ngikhone ukuthatha lo mlayeto ngetulo. Ngakho ke ngitowuthatha ngelusuku lolulandzelako noma nini lapho ngihluleka ku lo mlayeto lophelele. Ngichubeka nawo ngelusuku lolulandzelako. Kepha sinale sethi ngikholwa ukuthi senilungele iminyaka yelibandla. Aninjalo na? Kulungile. Asikhothami sethinhloko tethu sisahlabelela phansi manje.
Ngali gama la Jesu siyakhothama.
Donge tilimiti yolivuma.
Siwa sikhuleka etinyaweni takhe. Inkosi yemakhosi ezulwini siyoyichelisa. Lapho luhambo lwethu seliphelile. Kamaleli likhoko ole mnanzi kangaka semba lemhlaba nekwethaba kwelizulu kamaleli likhoko ole mnanzi kangaka limnanzi kangaka semba lemhlaba nekwethaba kwelizulu.